This message, "Then Jesus Came and Called," by Brother William Marion Branham, was delivered on Thursday evening, February 13, 1964, at the Elliott Auditorium in Tulare, California, USA. Lo myalezo waza uYesu wafika wabiza kamzalwane William Marion Branham washunyayelwa ngesiNgesi ngolwesine ngorhatya ngoFebruwari wa-13, ngowe-1964, e-Elliott Auditorium, eTulare, California, USA.
St. John, 11th chapter, beginning with the 18th verse, I wish to read.
Yohane Ongcwele, isahluko seshumelinanye, ukuqala kumqolo weshumelinesibhozo, ndinqwenela ukufunda.
Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother.
Kekaloku iBethani ibikufuphi neYerusalem, umgama waya uzithadiya ezingathi zilishumi elinezihlanu. Kwakufike abaninzi bakumaYuda, kwabo babenoMartha noMaria, ukuze babathuthuzele ngaye umntakwabo.
Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house.
Akuva ngoko uMartha ukuba uYesu uyeza, wamhlangabeza. Ke yena uMaria wahlala endlwini.
Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou had been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask God, God will give it thee.
Wathi ngoko uMartha kuYesu, Nkosi, ukuba ubulapha, umnakwethu angefanga. Kodwa ndiyazi ukuba nangoku, nantoni na ongathi ukucele, kuThixo, oko wokunika uThixo.
Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.
Athi kuye uYesu, umnakwenu uya kubuya avuke. Athi uMartha kuye, ndiyazi ukuba uya kubuya avuke eluvukweni ngomhla wokugqibela.
Jesus said unto her, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Wathi uYesu kuye, ndim uvuko nobomi. Lo ukholwayo kum, nokokuba ubethe wafa, wodla ubomi. Bonke abadla ubomi bekholwa kum, abasayikufa naphakade. Uyakholwa nakoko?
She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Watch that.
Athi kuye, Ewe Nkosi, mna ndiyakholwa ukuba wena unguye uKristu, uNyana kaThixo, lowo uzayo ehlabathini. Kwaye kujonge oko.
Then when she had said so, she went her way and called Mary, her sister, secretly, saying, The Master is come and calleth for thee. Let's pray.
Waza etshilo njalo, wemka, waya wabiza uMaria umsakwabo ngasese, wathi, umfundisi uko, uyakubiza. Masithandazeni.
Heavenly Father, confirm those words to our hearts tonight. As we wait on thee now, thy word, thy servant, and the text is all committed to you in Jesus Christ's name. Amen. You may be seated.
Bawo sezulwini, wangqine lo mazwi ezintliziyweni zethu ngobu busuku, njengokuba silinda kuwe ngoku, ilizwi lakho, umkhonzi wakho, kwanetekisi, konke kunikelwa kuwe, egameni lika Yesu Kristu. Amen. Ningahlala phansi.
My purpose of being here is to try to help the people of God, not in so much as to pray, lay hands upon the sick, but that they might recognize Jesus Christ in our midst, the Son of God in our midst. We're speaking tonight on this subject, then Jesus came, called.
Injongo yam yokuba lapha kukuzama ukunceda abantu bakaThixo. Hayi kakhulu ukuza kuthandaza, nokubeka izandla kwabagulayo. kodwa ukuze baqonde uYesu Kristu phakathi kwethu, unyana kaThixo phakathi kwethu. Sithetha ngobu busuku ngalomxholo waza uYesu wafika wabiza.
Now, on this time that we're speaking of, it was a very sad time. If you ever read the story in the life of our Lord, we find out that he was a great friend to this boy, Lazarus.
Ngoku, ngeli xesha sithetha ngalo, yayilixesha elibuhlungu. Ukuba wakhe walifunda ibali ebomini benkosi yethu, sifumanisa ukuba wayengumhlobo omkhulu wale nkwenkwe, uLazaro.
He was, after the going away of Joseph, or he left and come and live with Martha, Mary, and Lazarus, and they were great friends. He was like a pastor to them, a real friend.
Why? Emveni kokumka kuka Yosefu okanye wayehambile waze waza kuhlala no Martha, no Maria, no Lazaro. Kwaye babe ngabahlobo abakulu, babene waye njengomalusi kubo, owe nene umhlobo.
It made him little things to wear, a coat to wear, I believe he claimed, and his wool throughout without a seam, and then they had done things for him because they believed in him.
Baze, bamenzela izinto ezincinane zokunxiba, ingubo yokunxiba, ndiyakholwa, babanga ukuba, kwaye yayolukiwe yonke ngaphandle komthungo, kwaye babemenzele izinto ngokuba babekholwa kuye.
It was they believed and had seen that left the church and so forth to follow him. That was a great thing in that day, which even the penalty of it could be death to go away from him.
Ibi kukuba babekholiwe bakubona oko babelishile ibandla nento ezinjalo ukuze balandele yena, kwaye yayiyinto enkulu ngalamhla nto leyo nesohlwayo sayo ingaba kukufa ukuyishiya.
But Jesus, this fellow that was going around, as they claimed, tearing up their churches and saying evil thing about their priest and so forth, he had done a great harm to him, they thought.
Kodwa uYesu lo mfo wayejikeleza njengoko babebanga eqenga amabandla abo kwaye ethetha into embi ngombingeleli wabo nento ezinjalo wayenze umonakalo omkhulu kubo babecinga.
And to even confessing would been to be put out of the synagogues. And then if you're out from the church, they thought you had no chance for redemption.
Kwaye kwanku ukumvuma yayikukuba kukukhutshwa kwizindlu zesikhungu. Kwaye ukuba ungaphandle ebandleni babecinga ukuba awunathuba elukhululweni ngentlawulelo.
If you didn't belong to one of their sect like Pharisees, Sadducees or something, there was no redemption if you was outside of that.
Ukuba ubungengo welinye lamaqela abo, njengobuFarisi, Sadusi, okanye into ethile, kwakungekho kukhululwa ngentlawulelo ukuba ungaphandle koko.
And if they had the right, the keys, and they could just keep you out if they wanted to, that was their own sin. No wonder Jesus said, you by your tradition has made the word of God of no effect.
Kwaye ukuba babenalo ilungelo, izitixo, kwaye babeya kukukhabela nje ngaphandle ukuba babefuna. Yayiyintetho yabo leyo. Akumangalisi uYesu wathi, nina ngezithethe zenu niphange igunya elizwi likaThixo. Yabona?
And that's repeated again. As we all know, history repeats itself ever so often. And it's sad to say it, but it was prophesied to repeat, and it has done it again.
Kwaye ngoku iyaphindwa kwakho, ngoba siyazi ukuba imbali iyaziphindaphinda rhoqo, kwaye kubuhlungu ukuthi kodwa yayiprofetiwe ukuba iphinde kwaye iyenzile kwakho.
We find that Jesus wasn't well thought of. Many times people want to judge the man who doesn't agree with them. We're not to do that. We can disagree with one another yet be friendly.
Sifumanisa ukuba uYesu wayengacingelwa kakuhle. Amaxesha amaninzi, abantu bafuna ukumgweba umntu ongangqinelaniyo nabo. Akumele sikwenze oko. Sinokungangqinelani omnye nomnye. Nangoko, sikwenze ngobuhlobo.
If I couldn't disagree with the man and still love him and pray for him and disagree with him upon the basis of the scripture and for better enlightenment, then I won't say nothing to him.
Ukuba andinakungqinelana nendoda kwaye ndibe ndisayithanda ndiyithandazele kwaye ndingangqinelani nayo nayo phezu kwesiseko sesibhalo kwaye ukwenzela okungcono ukukhanyiseleka ke ngoko andiyikuthetha nto kuyo.
I always want to disagree with him friendly because I love him and I certainly don't want him to be lost and he should do the same thing with me. We don't want to be lost.
Ndisoloko ndifuna kwangqinelani nayo ngobuhlobo ngoba ndiyayithanda kwaye ngokuqinisekileyo andifuni ilahleke kwaye imele yenze kwangaloo ndlela ngam asifuni kulahleka.
We must base our thoughts upon what the Word says. Let the Word be truth.
Yes.
Not our creed or what our thoughts, but what He says. No private interpretation, just what the Word said.
Kwaye kufuneka sisekele iingcinga zethu phezu koko ilizwi likuthethayo. Ilizwi malibe yinyaniso, hayi imfundiso zethu okanye into iingcinga zethu, kodwa oko akutshoyo, hayi ukuzicombululela, nje oko ilizwi likuthethayo.
The other night I did something that seemed sacrilegious almost. I believe it was at a ministerial breakfast in the morning. I put Jesus on a trial. I said, just as they did then, so do they do today. Maybe it'd be good if I repeat it just for a moment, if we have the time.
Ngobunye ubusuku, ndenze into kwaye ibonakele ihlambela phansi. Ndiyakholwa, bekukwisidlo sakusasa sabalungiseleli ngenye intsasa. Ndimise uYesu etyaleni, ndathi. Nje ngolo hlobo benza ngalo ngoko kwangokunjalo bayenza namhlanje mhlawumbi kuyakulunga ukuba ndiyayiphinda nje okomzuzwana ukuba sinalo ixesha.
Now I said today we find out that in Luther's Reformation he in the time of that he said the just shall live by faith, the man that believes he, that's got it, but we found out many of them said they believed and didn't have it.
Ngoku ndithe namhlanje sifumanisa ukuba kuhlaziyo lukaLuther, yena kwixesha lalonto, wathi amalungisa yakuphila ngokholo. Umntu okholwayo, lowo unayo, kodwa sifumanisa abaninzi babo bathi bayakholo, babe bengenayo.
In the days of John Wesley, if they got the second blessing, they call it sanctification, entire sanctification, they got happy and shouted, everybody shouted, had it. But they found out they didn't have it. A lot of them shouted and didn't have it.
Kwimihla ka John Wesley, ukuba bafumene intsikelelo yesibini, bayibiza yona, lungcwaliso, lulonke ungcwaliso, bonwaba kwaye bakhwaza, wonke ubani okhwazileyo wayenayo, kodwa bafumanisa ukuba babengenayo, uninzi labo lakhwaza, babe bengenayo.
The days of Pentecost, he said, now the restoration of the gifts has come, the baptism of the Spirit, he that speaks in tongues is God. Find out that many spoke in tongues and didn't have it.
Imihla yePentecost, bathi ngoku ukubuyiselwa kwezipho kufikile, ubhaptizo lomoya, lo uthetha ngelwimi unayo, sifumanisa ukuba abaninzi bathetha ngelwimi, babe bengenayo.
So, they say, well, the fruit of the Spirit, that's what it is. Oh no, not the fruit of the Spirit. Christian science has that where hardly love is a fruit of the Spirit.
Ngoko bathi, kuhle, isiqhamo somoya, nako into kuyiyo, oh, hayi. Hayi isiqhamo somoya. UbuKristu benzululwazi bunako oko apho kunzima. Uthando sisiqhamo somoya.
And they have more love than anybody and deny the deity of Jesus Christ. Just call him a prophet, just an ordinary man. See? So that doesn't do it.
Ngoko kwaye banothando ngaphezu kwakhe wonke ubani. Babe bebukhanyela ubuThixo buka Yesu Kristu. Bambiza nje umprofeti, nje indoda eqhelekileyo. Uyabona? Ngoko, lonto, ayikwenzi.
Let me just question that just a minute. Let's take Jesus on trial, and God forgive me for this statement from the platform, but I'm going to be against him for a minute just to bring you to life.
Mandiyibuze nje, lonto, nje umzuzu. Masimise uYesu etyaleni, kwaye uThixo andixolele ngale ntetho, ukuphuma eqongeni. Kodwa, ndiza kumchasa okomzuzu, nje ukunizisa ekukhanyeni, uyabona.
I've got you people here tonight, I'm talking to you. It's back in another day when Jesus of Nazareth was on earth. I come to you to reason with you against this fellow, Jesus of Nazareth.
Ngoku ndinani bantu apha ngobu busuku. Ndithetha nani, ndandisemva komnye umhla xa uYesu wayeseNazarete, wayesemhlabeni. Ndiza kuni kwaye ndizokuzathuza nani chaseneyo nalo mfo. uYesu waseNazaretha.
Now we all know that God is love. The Bible says He is. All right, and the love, the Spirit is long-suffering, gentleness, patience, meekness, and so forth. Love.
Ngoku siyazi sonke kuba uThixo uluthando. IBhayibhile ithi ulilo konke kulungile kwaye uthando umoya uzeka kade umsindo ububele umonde ubulali nokunjalo nothando.
I say I want to ask you something. We'll go to take what we do a Christian. Look at this old priest of yours. His great 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 grandfather was a priest. He had to be born in that lineage of Levi to be a priest.
Ngoku ndithi ndifuna ukunibuza into. Siza kuthatha into esiyaziyo umKristu. Jonga lombingeleli wakho mdala. Ukhokho omkhulu wakhe wayengumbingeleli. Wakufuneka azalwe kuloo mlibo wamalevi ukuze abe ngumbingeleli.
We find out now he doesn't have a young man's life like the rest of you did. What does he do? He sacrifices himself. He's up there to study the word of God.
Sifumanisa ngoku akanabo ubomi bomfana omtsha njengoko nina naba nabo. Wenzani? Uyazinikela uphaya ukuze afunde ilizwi likaThixo.
He goes through it day and night, has to know every letter of it, every word on the scroll. He has to know it by heart. It's just something about it that he must know.
Uphengulula lona imini nobusuku, imini nobusuku. Kufuneka azi unobumba ngamnye walo, igama ngalinye kwincwadi yesongwayo. Kufuneka alazi ngenhliziyo nje into ngalo ekumele ayazi.
Then besides that, when your father and mother was married, who joined together as husband and wife? Your godly old priest.
Kwaye ke, ngaphandle koko, xa utata wakho nomama wakho babetshata, kubani wabamanyayo njengomyeni nomfazi, kumbingeleli wakho omdala nobuThixo.
Who was it come to your father when he was in need and had owed some money on his farm, the mortgagers was going to take it? Who stood by him? Your kind old priest.
Kubani owezayo kutata wakho xa waye kwisidingo kwaye etyala imali ethile kwifama yakhe, onothimba ababeza kuyithatha. Kubani owema naye, kumbingeleli wakho nobubele omdala.
Who stood by your mother in the room there when she's given birth to you, kind old priest?
Kubani owema ecaleni kukamama wakho egumbini phaya xa wayezala wena, onobubele omdala umbingeleli.
Who comes to you when you're sick and needy, your kind old priest? Who was it blessed you and committed you to God and circumcised you the 8th day? Your kind old priest.
Kubani ozayo kuwe xa ugula unesidingo, kumbingeleli wakho nobubele omdala. Kubani owakusekelelayo wakunikela kuThixo kwaye wakolusa ngomhla wesibhozo, kumbingeleli wakho nobubele omdala.
When your father and mother is about to divorce, who brought them back together, held them together? Your kind old priest. When there's trouble in the neighborhood, who takes care of it? Your kind old priest. Certainly.
Xa utata wakho nomama wakho babeza kwahlukana, kubani wababuyisela kunye, wabagcina bekunye, kumbingeleli wakho nobubele omdala. Xa kukho ingxaki ekuhlaleni, kubani oyihoyayo, kumbingeleli wakho nobubele omdala. Ngokuqinisekileyo.
Now, this kind old priest knows that the Bible said that God requires a lamb for a sacrifice. Many of you men are businessmen. So you don't raise sheep, yet God requires a sheep.
Ngoku. Lo mbingeleli mdala nobubele uyayazi ukuba iBhayibhile ithe uThixo ufuna imvu ukwenzela idini. Uninzileyo nomadoda, ningosomashishini, ngoko anifuyanga zigusha, abe uThixo efuna igusha.
They made some stalls up there, they sold their sheep, so that the businessman could go up and buy it, offering a sacrifice for their soul that God requires.
Benza indawo zokuthengisa phezulu phaya, bathengisa igusha zabo ukuze osomashishini babe nokunyuka baye bazithenge benikela ngedini besenzela umphefumulo wabo uThixo alifunayo.
What did this young fellow call Jesus? Where did he come from? Said he was born to virgin birth. Who ever heard of such a nonsense saying?
Wenza ntoni lo mfo usemtsha ubizwa uYesu? Uvelaphi? Kuthiwa wazalwa uzalo yintombi eseyintombi. Kubani wakhe weva ngenjalo imfitshi-mfitshi yento?
We know his mother had him before her and Joseph was born. Or her and Joseph was married. He was born.
Siyazi ukuba umama wakhe waba naye phambi kokuba yena noYosefu bazalwe. Okanye yena noYosefu batshate. Wazalwa.
Now, we find out that he's a bad name to begin with. What membership card does he have? If he was a godly man, what group did he join with?
Gogo, sifumanisa ukuba uligama elibi indayo yokuqala. Leliphi ikhadi lobulungu analo ukuba ebe indoda enobuthixo? Leliphi iqela azibandakanya nalo?
When your priest studied to know that word, here he comes around tearing down what he's built up. Would you call that God? Certainly not.
Xa umbingeleli wakho wafundayo wafunda ukuze alazi elalizwi, nanku esiza engela phansi lento ayakhileyo, ungayibiza ukuba nguthixo lonto ukuqinisekileyo hayi.
Now, the other day when your priest had made that place up there for where he could buy the sacrifice, what did this young fellow do? Kindness. He put some ropes together, some flattened some leathers, and looked out upon the people with anger, kicked over those tables and beat them out of there. And you call that fruits of the Spirit? Looking upon them with anger?
Gogo, genye imini, xa umbingeleli wakho wayenze la ndawo phezulu phaya kwaye ukwenzela apho unokuthenga idini, wenza ntoni lo mfo usemtsha? Ububele, wababetha, wadibanisa iintambo kunye, iiflekisi ezithile nemfele, waze wajonga phandle ebantwini ngomsindo, wazikhabela phaya ezotafile, wababetha, wabakhuphela phaya, uze ubize oko ukuba ziziqhamo zomoya, ebajonga ngomsindo.
And look, depriving the man of his opportunity to worship Jehovah. The businessman wants to worship him, he don't raise lambs. And he went there to buy it, and he turned it over and kicked him and run him out.
Kwaye jonga, evimba indoda ithuba layo lokunqula uYehova. Usomashishini ufuna ukumnqula, akafuyi izimvu. Kwaye uye phaya ukuze ayithenge. Waza wayiqubuda, wabakhaba, wabaleqela phandle.
Who has the fruit of the Spirit there? See? There you are, see, not fruit of the Spirit, not speaking in tongues, not shouting. You said then, Brother Branham, what is the evidence? What is the evidence? The vindication of the Word in the hour.
Yes.
Uba, nonesiqhamo somoya phaya. Mm-hmm. Uyabona? Nako ke. Uyabona? Hayi isiqhamo somoya. Hayi ukuthetha ngelwimi. Hayi ukukhwaza. Uthi, ke ngoko, Mzana uBranham, yintoni ubungqina? Yintoni ubungqina? Ukungqinelwa kwelizwi kwiyure.
They had the Bible. He was exactly what Jehovah said would happen. It don't need any interpretation. It interpreted there. There was your priest. There was all they had and everything else. Just so routine and everything. But yet they failed to see the Word.
Amen. That's right.
And he made that Word live out for that age. That's the evidence.
Amen.
Of that age.
Babe nayo iBhayibhile. Waye koko ngqo uYehova wayethe kuyakwenzeka. Ayidingi naluphi utoliko. Yatolikeka phaya nabo ababingeleli bakho nako konke babe nako nayo yonke enye into nje ngokuqhelekileyo nako konke kodwa noxa kunjalo basilela ukulibona elizwi kwaye wenza elalizwi liphile kwesasigabo nabo ubungqina besasigaba.
Luther had the evidence of his age, Wesley of his age, Pentecost of his age, but we're in another age.
Yeah.
Uluther wayenabo ubungqina besigaba sakhe, uWesley obesakhe isigaba, amaPentecosta obesabo isigaba, kodwa sikwesinye isigaba.
Those things are good, but like the baby's got a finger, eye, nose, but after a while he has become a human being. He has become a matured child, then be born. Have a soul, a body, spirit, to move around.
Ezo nto zilungile, kodwa njengosana, unomnwe, imehlo, kwanempumlo, kodwa emva kwethuba, kufuneka abe ngumntu, kufuneka abe ngozeleyo umntwana, zeke azalwe, abe nomphefumlo, umzimba, umoya, abe nokujikeleza.
Now we find out that all this Jesus had declared in just a few, just those who he had ordained to life, saw him. Not great crowds, his crowds could nothing like be like Caiaphas' crowds. Well, Caiaphas is going to call the whole nation together.
Yes.
Jesus called us to few together. Not many knew him.
Gogo, sifumanisa ukuba konke oku, uYesu wayekuqonda kalisile, kwaye nje abambalwa, nje abo wayebamisele ebomini, bambona yena. Hayi izihlwele ezikhulu, izihlwele zakhe, bezingenakuze zibe njengezika Caiaphas izihlwele. Ngoba, uCaiaphas ngewayebize sonke isizwe sihlangane. UYesu wabiza nje abambalwa bahlangana babengabaninzanga abamaziyo.
Thousands times thousands. When he came on the earth, he went through the earth and they never even knew he was here. Amen. So will it be again.
Yes.
He'll come to those who are called to life.
Amen.
He knows who's called to life. And he'll not, it's his business to take care of that.
Amawaka aphindwe ngamawaka xa wezayo emhlabeni wadlula emhlabeni kwaye abazange bazi nokwazi ukuba wayelapha. Kuya kuba njalo ke kwakhona. Uya kuza kwabo babizelwe ebomini. Uyazi ngubani obizelwe ebomini kwaye akayi ngumsebenzi wakhe ukuyihoya loo nto.
Now we notice that then they'd come out of the church and they believed him. Everything the word had been saying about him, there he was.
Ngoku siyaqaphela ukuba ke baphuma ebandleni kwaye babemkholiwe. Yonke into ilizwi ebelikade liyithetha ngaye wayelapho ke.
One day he left their home. I want to speak of three things. Jesus had left, death had come, and all hopes is gone. I want to speak on those three things for a few minutes.
Kwaye ngenye imini walishiya ikhaya labo. Ndifuna ukuthetha ngezinto ezintathu. UYesu wayemkile, ukufa kwakufikile, kwaye onke amathemba ayemkile. Ndifuna ukuthetha ngezo zinto zintathu imizuzu embalwa.
Jesus had left, and when he left, trouble come in. Now, when he leaves you or your home, where you dwell at, trouble's on its road.
Yes.
Satan's got an open door when Jesus leaves.
UYesu wayemkile, kwaye xa wemkayo, ingxaki yangena. Ngoku, xa ekushiya, okanye ikhaya lakho apho uhlala khona, ingxaki isendleleni. USatan unesango elivulekileyo xa uYesu esimka.
He had gone and as soon as he did, then death came in. And when Jesus goes out, death comes in. To be separated from him is death. So death come in when Jesus went out.
Wayemkile, kwaye ngokukhawuleza nje ukuba enze njalo, ke ukufa kwangena. Kwaye xa uYesu ephuma, ukufa kuyangena. Ukwahlukaniswa kuye kukufa. Ngoko ukufa kwangena xa uYesu waphumayo.
And death had lingered with Lazarus. And then the one that they believed in and loved, they had sent to him to come pray for Lazarus because they'd seen him and know that he knew God, that whatever God, Martha expressed it back then, whatever thou sayest to God now, God will do it.
Kwaye ukufa kwajinga kuLazaro, kwaye ke lo babekholwa kuye bemthanda. Babethumele kuye ukuba aze kuthandazela uLazaro ngoba babembonile kwaye besazi ukuba uyamazi uThixo okokuba nantoni na uThixo. UMartha wakuveza oko emva phaya, nantoni na wena oyithethayo kuThixo ngoku uThixo uyakuyenza.
She recognized that he and God was one. He was the word of the hour. So she recognized that. And she knew if she could ever get in contact with him, but he was gone. And they couldn't get a hold of him.
Waqonda ukuba yena noThixo banye, waye lilizwi leyure. Ngoko, wayiqonda loo nto, kwaye wayesazi ukuba ngathi angaqhakamshelana naye, kodwa wayemkile kwaye babengakwazi kumfumana.
And they sent for him. Instead of him coming, he went on further. And then they sent again. And instead of him coming, he went on further.
Kwaye bathumela ukuya kumfuna. Kwaye endaweni yokuba aze wahambela kude. Kwaye emva koko bathumela kwakhona. Kwaye endaweni yokuba eza wahambela kude.
Sometimes we wonder why those things happen. But doesn't the scripture say that all things work together for good to them that love God?
Amen.
He knows what he's doing. If he delays, that's all right. He knows what he's doing. It's a purpose.
Kamanye amaxesha siyamangala kutheni ezo zinto zisenzeka. Kodwa asitsho na isibhalo ukuthi zonke izinto zisebenzelana ukulungileyo kwabo bamthandayo uThixo. Uyayazi into ayenzayo. Ukuba uyalibazisa, kulungile oko. Uyayazi into ayenzayo. Kwakukho injongo.
We find out that he said in St. John 5:19, "Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing." The Father had told him to go away and to be away so many days.
Sifumanisa ukuba wathi, "Kongcwele uYohane, isihlanu, ishumelene sithoba. Inene, inene, ndithi kuni, Unyana akanakwenza ntongo kwakhe, kodwa oko abona ubawo ekwenza. Ubawo wayemxelele ukuba ahambe, kwaye angabikho iintsuku ezininzi.
After the days was accomplished, then he said, what he said then, that our friend Lazarus sleepeth. And he said, well, he does good. He said, he's dead. And for your sake, I'm glad I wasn't there. Because they've been trying to get him to go to him to heal him or say what had to be done. But he knew what had to be done.
Yeah, yeah.
So he had done just exactly what he was ordained to do, stay away.
Emveni kokuba iintsuku zisalisekile, ke wathetha oko wakuthethayo ngoko, ukuba umhlobo wethu Lazarus ulele, kwaye wathi, kuhle, wenza okulungileyo. Wathi, ufile, kwaye ngenxa yenu ndiyavuya bendingekho phaya, ngoba bebeya kumzama ukuba aye kuye, amphilise, okanye atsho oko kumele kwenziwe. Kodwa wayesazi oko kumele kwenziwe, ngoko wayenze njengqo oko wayemisele ukukwenza. Ukungabikho.
If you notice him at the grave when he come back, he expressed that when he come back and found this home.
Ukuba umqaphela yena engcwabeni xa abuyayo, wakuveza oko xa wabuyayo wafumana eli khaya.
All hopes was gone. Lazarus had died. Every hour they kept thinking he might come on the scene. He might come on the scene. He might come back. Finally he died. The breath left him.
Onke amathemba ayephelile. Ulazaro wayefile, iyure nganye, babemana becinga, angavela, angavela, angabuya, ekugqibeleni, wafa, ukuphefumla kwamshiya.
They went out, embalmed him, taking the blood from his body, wrapped him in linen, spices, and embalmed him, and laid him into the grave. Put a rock over the grave, which was their custom of burying in them days, a hole in the ground, it's maybe in the rock, and lay a rock over the top of it. That was their custom.
Bapuma. Bamfaka iziqholo, bekhupha igazi emzimbeni wakhe, bamsongela ngelinene, iziqholo, bamkhola bamlalisa engcwabeni, babeka ilitye ngaphezu kwengcwaba, ekwakusithethe sabo sokungcwaba ngaloo mihla, umngxunya emhlabeni, nje mhlawumbi elityeni, kuze kubekwe ilitye ngaphezulu kwawo, oko yayisisithethe sabo.
First day passed, second day passed, third day passed, fourth day passed. The man is already rotting in the grave. His nose had probably fell in that. I think that's the first thing it falls in, is the nose.
Olokuqala usuku ladlula, olwesibini usuku ladlula, olwesithathu usuku ladlula, olwesine usuku ladlula. Indoda yayisele ibola engcwabeni, impumlo yakhe kunokwenzeka yayisele itshonile. Oko ndiyacinga leyo yinto yokuqala etshonayo, impumlo.
And his already rottenness, his flesh had gone back to the dust earth, they're going back. His soul was 4 days' journey somewhere from him. All hopes of ever seeing him again in this life was gone.
Kwaye wayesele ebolile, inyama yakhe yayibuyele eluthulini lomhlaba, okanye ibuyela, umphefumlo wakhe, wawukuhambo lweentsuku ezine ndaweni ithile ukusuka kuye. Onke amathemba okuphinda abonwe kwakho kububomi ayephelile.
And then when all hopes is gone, they'd waited maybe if he'll come the first day, second day. No, then he died, he hadn't come. Then desperation set in.
Kwaye ke xa onke amathemba ayephelile, babelindile mhlawumbi ukuba uyakuza kolokuqala usuku kolwesibini usuku. Hayi ke wafa wabengezanga ke.
After a while, there was somebody must have told her, the master is outside. Here goes Martha down the street. Jesus came in that dark hour when every hope was gone. That's usually when he comes. He comes just at that darkest time. Then Jesus appears on the scene.
Emva kwethuba, kwakho ubani wamxelelayo, umfundisi, uphandle, nanko esihla uMartha ngesitrato. UYesu wafika kula yure imnyama xa onke amathemba ephelile. Elo lilixa adla ngokufika ngalo. Uyabona, ufika nje kwelona limnyama ixesha. Emva koko uYesu avele ekubonakaleni.
Now what? He come and call for Martha. His presence brought new hopes. No matter if the boy was dead, yet his presence brings new hope.
Ngokujonga, wafika wabiza uMartha, ubukho bakhe bazisa amathemba amatsha. Nokuba inkwenkwe yayisele ifile, nangoko ubukho bakhe buzisa ithemba elitsha.
You might be sitting here tonight, my friend, where the doctors has give you up with cancer, heart trouble, maybe in a chair, crippled. All science has said there's no hope for you. The deposit of calcium has knotted your bones that you can't bend them no more. Or either your heart is so bad the doctor says you might go at any minute.
Usenokuba uhleli apha ngobu busuku sihlobo sam apho ogqirha bakuncamileyo nomhlaza ingxaki yenhliziyo mhlawumbe kwisitulo samavili usisiqhwala yonke inzululwazi sele ithe akukho themba ngawe ukungena kwecalcium sele kudibanisile awakho amathambo ukuba awunakuphinda ugobe okanye inokuba inhliziyo yakho yonakele kwangako ugqirha uthi ungahamba nangawuphi umzuzu.
Oh, and great bunch of the people with cancer and TB, maybe the last hope you've got, and it seems like that the doctor has turned you down, yet to be in the presence and recognition of the presence of Jesus Christ brings hopes again.
Oh, kwaye negquba elikhulu labantu abanomhlaza ne-TB, mhlawumbi ithemba lokugqibela onalo, kwaye kubonakala ngathi ugqirha ukujikile nangoko ukuba kubukho nokubuqonda ubukho buka Yesu Kristu buzisa amathemba kwakhona.
Somebody can even name it to you. Maybe you've never heard of it before. But let somebody say, I know where there is a church. They believe in God. And they pray for the sick. Quickly. Now you're ready to die. See, new hope spring up. It always does.
Ubani angathi akunike igama layo, mhlawumbi awuzange weva ngayo ngaphambili, kodwa ubani makade, ndiyayazi apho kukho ibandla, bayamkholwa uThixo, kwaye bayabathandazela abagulayo, ngokukhawuleza, ngoku, ulungele ukufa uyabona, amathemba amatsha ayahluma, soloko isenza oko.
That dark hour, that's usually when somebody says something about it. Tell you about Jesus. His presence brought new hopes.
Kula yure yobumnyama kudla ngokuba kuxa ubani akuxelela into ethile akuxelele ngoYesu ubukho bakhe bazisa amathemba amatsha.
May it do the same thing tonight like it did last night when we see that vindicated word beyond any shadow of doubt that's been made manifest and proved that Jesus that lived 1900 years ago died on Calvary, rose up on the third day, and appeared to those disciples and opened their eyes and made this promise of the day is right here tonight in our presence now. It's bound to bring hopes to people. New hopes flash up.
Bangabungenza loo nto inye ngobu busuku, njengoko benzile kubusuku obudluleyo, xa sibona eliya lingqinelweyo ilizwi ngaphandle kwamathandabuzo, elibonakalisiweyo. Laza lacikidwa ukuba la Yesu wayephila kwishumi elinethoba lamakhulu eminyaka eyadlulayo owafa eCalvary wavuka ngomhla wesithathu waza wabonakala kwabaya abafundi wavula amehlo abo waze wenza esi sithembiso semini ulapha ngobu busuku kubukho bethu ngoku bubophelelekile ukuba buzise amathemba ebantwini amathemba amatsha ayakhanya.
Maybe somebody said the church has been kind of dry for a while. We haven't had any good fresh water for a few months. We haven't had a revival. Looks like everybody's so stagnant. Or something other, we just go to church and sing a hymn and hear a few messages and go back.
Mhlawumbi umntu othile wathi, ibandla belingathi lomilo okweqeshana. Asikhange ke sifumane nanjani amanzi alungileyo ahlaziyekileyo. Inyanga ezimbalwa. Asikhange ke sibe nemvuselelo. Bonakala ngathi wonke umntu udamile kangako okanye into ethile engenye siya nje enkonzweni sicule iculo kwaye sive imiyalezo embalwa sibuyele emva.
But all of a sudden then when we begin to get dry then Jesus comes on the scene, freshens us up, brings something new to us. He's always there to do that. New hopes comes when Jesus comes in, his presence brings new hope.
Kodwa konke ngesiquphe ke xa siqala ukoma ke uYesu uyafika asihlaziye azise into entsha kuthi soloko elapho ukukwenza oko amathemba amatsha eza xa uYesu engena ubukho bakhe buzisa ithemba elitsha.
She knew that he was that manifested word of God. She had seen that age, or she wouldn't she still been orthodox. She still belonged to the church, but she'd seen that promise word. She'd seen that promise word manifested by him. And she knew that he was that living word.
Wayesazi ukuba uLeliya libonakalisiweyo ilizwi likaThixo. Wayesibonile esiya sigaba okanye ukuba wayengenakho ngewayesese orthodox, ngewayese ngowecawe, kodwa wayelibonile eliya lithenjisiweyo ilizwi, wayelibonile eliya lithenjisiweyo ilizwi libonakaliswa nguye, kwaye wayesazi ukuba uLeliya liphilayo ilizwi.
And when she heard about it, she didn't care how many criticized her, what else, she took out for him just as hard as she could go.
Amen.
See, she knew he was that manifested word.
Kwaye xa wevayo ngako oko, akazange akhathale ukuba bangaphi abamgxekayo. Nenye into, waphuma eleqa kuwe kangangoko wayenako ukuhamba. Uyabona, wayesazi ukuba uLeliya libonakalisiweyo ilizwi.
No doubt what she read of the story of Elijah. In his days. Now he was God's manifested word in that day. He was a prophet. And the word of the Lord comes to the prophet.
Akuko mathandabuzo. Kodwa oko waye kufundile ngebali lika Eliya ngemihla yakhe. Ngoku waye lilizwi likaThixo libonakalisiweyo ngalamhla. Waye ngumprofeti kwaye ilizwi lenkosi liza kumprofeti.
And there was a woman in there who had a little baby that had been given to her by a blessing that the prophet had blessed her by. And she had the child.
Kwaye kwakukho umfazi phaya owaye nomntwana omncinci awaye mnikwe yintsikelelo umprofeti awaye msikelele ngayo kwaye waye enaye umntwana.
One day about 11 o'clock he must have had a sunstroke. He's out in the field with his father. The Bible doesn't say it was sunstroke. But he began to cry, my head. About 11 o'clock in the day.
Kenye imini malunga nentsimbi yeshumi elinanye makube wayefumene ukubethwa lilanga. Wayephandle entsimini noyise, iBhayibhile ayithi kwakunjalo, ayithi wayebethwe lilanga, kodwa waqala ukukhala, inhloko yam, malunga nentsimbi yeshumi elinanye emini.
And he had a servant, the father did it, take him to the house, he laid on his mother's lap till about noon, got sicker and sicker, and finally died.
Kwaye, enesicaka, uyise enaso, ukumthatha simse endlini. Walala emathangeni kamama wakhe de kwaba malunga nemini entloko. Wayegula ngakumbi nangakumbi. Waze kugqibeleni wafa.
And now, instead of going in despair, all the neighbors come in screaming and going on, but a steady mother, her baby was dead. She took it up in that little room that she'd provided for the prophet and laid it up on his bed like that. And she said to the servant, saddle me a mule and you ride straight and don't you stop unless I tell you to. That's it.
Kwaye ngoku endaweni yokuba angene kwisimo sokuphelelwa lithemba bonke abamelwane babengena bekhala beqhubeka kodwa la mama uzolileyo usana lwakhe lwalufile walithatha walisa phezu kwela gumbi ebelibonelele umprofeti waze wambeka phezu kwebhedi yakhe ngolo hlobo waze wathi kwisicaka khawundibophele iesile uqhube ngokuthetye kwaye ungakhe ume ngaphandle kokuba ndikuxelele ukuba ume. Oh bethu, nantsoke.
We got time for debating and fussing. This is past that day. Let's go on. We got to get there. We got a need.
Asinaxesha lokuxoxa nokuxambula. Oku kudlule kulamhla. Masiqhubekeni. Simele sifike phaya. Sinesidingo.
And so he said, you go forward. Don't you slack your riding unless I command you to. And they went to, they got to Elijah.
Wazeke wathi, uye phambili, ungayekeleli ukuqhuba ngaphandle kokuba ndikuyalele njalo. Kwaye bahamba, de bafika ku-Eliya.
Elijah being a man of God, not like Christ, Christ knew all things because he was God. Elijah was a portion of God, that was Christ in Elijah. And that was the message of the hour, for the word of the Lord for that hour was with that prophet.
U-Eliya, eyindoda kaThixo, hayi njengoKristu. UKristu wayesazi zonke izinto ngoba wayenguThixo. UEliya wayesisabelo sikaThixo. YayinguKristu lowa ekuEliya kwaye lowo yayingumyalezo yeyure ngoba ilizwi lenkosi lalayure lalikulamprofeti.
Jesus was the fullness of all those prophets. Every one of them only manifested him. That's all. All the way from Joseph, from 30 pieces of silver. Everywhere he portrayed Christ, so did Moses.
UYesu wayeyinzaliseko yabo bonke abaya abaprofeti, bonke ngamnye wabo babebonakalisa kuphela yena. Kuko konke oko, konke ukusuka kuYosefu ukusuka kwiselivera ezingamashumi amathathu, yonke indawo waveza uKristu, wenza njalo noMoses.
David sitting as a rejected king upon the hill, weeping because he was rejected. 800 years after that, the son of David sat on the hill. That was the spirit of Christ in David there. And he cried, he's both root and offspring of David.
UDavid ehleli njengekumkani eyaliweyo phezu kwendulo, elila ngokuba wayaliwe. Amakhulu asibhozo eminyaka emva koko, unyana kaDavid wahlala phezu kwendulo. Yayingumoya kaKristu kuDavid phaya. Kwaye wa bethu wayekuko kokubini ingcambu nenzala kaDavid.
And so he sat up on the hill weeping as a rejected king. Jerusalem, Jerusalem, how often I have heard you as a hymn would have heard. What was it? Was Christ back there?
Kwaye ngoko wahlala phezulu endulwini elila njengokumkani eyaliweyo. Yerusalem, Yerusalem, kufuthi kwengakanani ndifuna ukunifukama njengoko isikhukukazi siyakwenza kumantshontsho aso. Yayiyintoni? YayinguKristu emva phaya.
Was Christ crying when David wrote the hymn, "My God, why hast thou forsaken me? All my bones they stare at me, they pierce my feet and my hands, they parted my garments among them, they cast lots for my vesture." That was Christ speaking in David.
Amen.
YayinguKristu ekhala xa uDavide wabhala elaculo, "Thixo wam, undishiya ngani na wena? Onke amathambo am ayandijonga, bagqobhoza izandla zam neenyawo zam, babelana ngeengubo zam phakathi kwabo, benza amaqashiso ngesambatho sam." YayinguKristu lowo ethetha ekuDavide kunjalo.
He was a manifestation of the word. Christ come to fulfill them things that had been spoken by the prophets, because the word was with the prophets.
Wayesisibonakaliso selizwi. UKristu uza ukuze kuzalisekisa ezo zinto ezazithethwa ngabaprofeti, ngoba ilizwi lalikubaprofeti.
He said that in the lesson last night, that he come to fulfill what the prophets had said about him, because they had the word. And Elijah was God's prophet, the word of that day.
Uthethe oko kwisifundo kubusuku obugqithileyo ukuba uze kuzalisekisa oko abaprofeti bakuthethileyo ngaye, ngoba babe nalo ilizwi, kwaye uEliya wayengumprofeti kaThixo ilizwi lalamhla.
So the Shunammite woman stayed with that prophet until he come and manifested the power of God and laid himself upon the baby, and the baby come to life.
Ngoko umfazi womShunemi wahlala nalamprofeti deweza wazokubonakalisa amandla kaThixo, wazolula phezu kosana lwaze uswana labuyela ebomini.
Now Martha must have recognized this, although she had been busy taking care of a house, dishwashing and so forth. But there she showed her color. She showed really what was in her.
Ngoku uMartha umelwe kukuba wakuqonda oku, nangona wayexakekile ehoye indlu ukuhlamba izitya nokunjalo, kodwa apho wazibonakalisa ukuba ungonjani, wabonakalisa ngenene oko kwakungaphakathi kuye.
She went to get him immediately. If God was in Elijah, God had to be in Christ.
Amen.
Because he had proved that he was that person. Amen. How like that determination.
Waya kumlanda ngoko nangoko ukuba uThixo wayeku-Eliya, uThixo kwakumele abe kuKristu, ngoba wayekuqondakalisile ukuba unguye la mntu. Amen. Ndiyakuthanda oko.
She goes to him. She had to get to him. And if she find out there, if she got to him, knew him. Now remember, knew that he had never changed, that God never changes his program.
Uya kuye, wakufuneka amlande, kwaye wafumanisa phandle phaya, xa wayefika kuye. Ngoku, khumbula, esazi ukuba akazange atshintshe, ukuba uThixo wakakhe ayitshintshe inkqubo yakhe.
If he was in Elijah and could raise the dead, he was in Christ and could raise the dead. No, he had not, because it's the same God.
Amen.
Neither has he changed yet.
Amen.
Just as much God tonight as he ever was. He's the same yesterday, today, and forever. He changes not.
Ukuba wayeku Eliya kwaye enako ukuvusa abafileyo, wayeku Kristu kwaye enako ukuvusa abafileyo, nangona wayengekayenzi, ngoba nguThixo omnye. Akakaguquki nangoku usenguThixo kangako ngobu busuku njengoko wahlala enjalo. Unguye izona namhlanje naphakade akaguquki.
And he knew, she knew that it was in him. Watch just in a few minutes to prove it when she said something to him about her brother. And she said, Lord, I believe that you are.
Kwaye, wayesazi ukuba uyayazi ukuba ikuye. Jonga, njengemizuzu embalwa, yayiqondakalisa. Xa wathetha into kuye malunga nomntakwabo, waze wathi, Nkosi, ndiyakholwa ukuba ukuko.
And he said, I am the resurrection and the life. Though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Kwaye wathi, ndilovuko kwanobomi, nokuba ebefile, uyakuphila, kwaye lowo uphilayo ukholwayo kum, akasayi kufa.
I am, that's I am as in the burning bush with Moses. I am the resurrection, I am the life, I was the wall, I am still he. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Dinguye, gula dinguye owayese tyholweni elivuthayo noMoses. Ndilovuko ndibobomi, ndandilodonga ndisenguye, ndilovuko kwanobomi. Lo ukholwayo kum, noba ebethe wafa uyakudla ubomi. Lo uphilayo ukholwayo kum akayi kufa naphakade.
After this great assurance that she had that he was the promised word when he said, being a prophet, he could not lie. Therefore, when he said, I am the I am he that is the resurrection life.
Emveni kwesi siqinisekiso awayenaso ukuba wayelilizwe elithenjisiweyo. Xa wathi ekubeni engumprofeti wayengenakuxoka. Ngoko ke xa wathi ndinguye, ndinguye lowo uluvuko kwanobomi.
She said, I believe that you are the one, the Son of God, that was to come into the world. Although my brother's dead, laying out there in the grave, his body has decaying now, but even now, whatever you say, it'll come to pass.
Wathi, ndiyakholwa ukuba ungulowo, unyana kaThixo umele ukuza ehlabathini, nangona umntakwethu efile, elele phandle phaya engcwabeni, umzimba wakhe uyabola ngoku, kodwa nangoku. Nantoni na oyithethayo iyakuzaliseka kulungile.
All she wanted was to hear him say it. Amen. Oh, Martha, where are we tonight? Just speak the word, my servant will live. Just hear him say it.
Konke awayekufuna yayikukumva ekutsho. Amen. Oh, Martha, siphi ngobu busuku. Thetha nje ilizwi. Isicaka sami siyakuphila nje umve ekutsho.
They might have come told her, he said it, but here he was himself. Oh God, open blinded eyes that they might be able to see when he in his presence speaks the word. Always is manifested.
Babe nokuba bazile bamcelela ukuba ukutshilo kodwa nanku elapha ngokwakhe. Oh Thixo, vula amehlo avalekileyo ukuze abe nako ukubona. Xa yena kubukho bakhe ethetha ilizwi soloko libonakaliso.
She said, whatever you ask God, God will give it to you. Just let me hear. She wanted to say the word. That's all she wanted to hear. Just get the word. That's all she needed was hear him say he'd do it.
Wathi, nantoni na othi uyicele kuThixo. UThixo uyakukunika. Nje mandikuve. Wayefuna yena athethe ilizwi. Nako konke wayefuna ukukufa, fumana nje ilizwi, nako konke wayekudinga, yayikukumva esithi uza kuyenza.
And he would have done it right then, but to see by the vision that the Father had showed him, he had to be standing by the grave.
Kwaye, ngewaye eyenzile kanye ngoko, kodwa, uyabona, ngombono ubawo ayembonise wona, kwakufuneka abe umenga sengcwabeni.
Oh my, hold your faith! God's working everything right. It'll be all right. Just wait till she got to the grave.
Oh, Bethu, lubambe ukholo lwakho. UThixo usebenza yonke into ilunge. Iza kulunga yonke. Linda nje de afike engcwabeni.
Notice, she could just get him to say it. Even when he was yet all hopes gone, all everything he was dead, rotting in the grave, but just hearing say it's all she wanted.
Qaphela, wayenokumenza nje ukuba akutsho, naxa wayese onke amathemba ephelile, konke yonke into, wayefile ebola engcwabeni, kodwa nje ukumva ekutsho, kuko konke awayekufuna.
Now, when he said, I am the resurrection of life, she believed it. She believed it. Now notice, now she had to believe for the impossibles. When she heard him say, I am the resurrection of life, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Ngoku, xa wathi, ndiluvuko kwanobomi, wakholwa koko. Ngoku qaphela, ngoku kwakufuneka ukuba akholwe okungena kwenzeka. Xa wamvayo esithi, ndiluvuko kwanobomi, nokuba ebefile, odla ubomi, kwaye lowo udla ubomi ekholwa kuma kasayi kufa naphakade.
Said, do you believe this? And she said, yes, Lord. I believe it. I believe that you are the Son of God that was to come into the world. I like that.
Wathi, uyakukholwa oko. Kwaye wathi, ewe nkosi, ndiyakukholwa oko. Ndiyakholwa ukuba wena unguye unyana kaThixo obeza kuza ehlabathini. Ndiyakuthanda oko.
I like that. I've said this before. It might stand again now. I was talking to a woman not long ago, at a certain church that I mentioned a while ago, that doesn't believe that he was God, his deity. He was just a prophet, an ordinary man.
Ndiyakuthanda oko. Ndikuthethile oku ngaphambili. Kungama kwakhona ngoku. Bendithetha nomfazi kungekudala. Ibili bandla elithile ebendilibizile kwisithuba esidlulileyo. Elingakholwayo ukuba wayenguThixo, ubuThixo bakhe. Wayengumprofeti nje.
He was that, truly. He was that plus God. See, he was the manifestation. Jesus is the body, the boy, the man. God was what dwelt in him. God was in him. He was a God-man. He was a man, yet he was a God manifested in flesh.
Wayekoko, inyaniso. Wayekoko, udibanise uThixo. Uyabona? Wayesisibonakaliso. UYesu ungumzimba, inkwenkwe, indoda. UThixo koko kwakuhlala ngaphakathi kuye. UThixo wayekuye, wayeyindoda Thixo, wayeyindoda abe enguThixo ebonakaliswe enyameni.
When we see Jesus, we see God. That's what he said. When you see the Father, see me, you see the Father, because he was a reflection, because he was the Word. Yes. Amen. That was in the beginning.
Amen.
Xa sibona uYesu, sibona uThixo, yiloo nto awayithethayo. Xa ubona ubawo, ubona mna, ubona ubawo. Kungokuba wayengumfanekise ngokuba wayelilizwi. Amen. Elalise kuqalekeni. Amen.
He called the prophets God. Do you know that? He said, you call them God, who the word of God come to you. How do you condemn me when I say I'm the Son of God? Because the same word said it would be there. And there's the word made manifest again. And still, they wouldn't believe it.
Wabiza abaprofeti Thixo. Yayazi loo nto. Wathi, nibabiza Thixo abo ilizwi likaThixo liza kubo. Nindigweba ngani mna xa ndisithi ndingunyana kaThixo, ngoba ilizwe linye lithe uyakuba lapho, kwaye nalo ilizwe lenziwe labonakala kwakho. Kube nangoko babengasayi kulikholwa.
This woman said to me, I can prove. You said, I like to hear you preach, but there's one thing you do too much. So what's that? Said you brag too much on Jesus.
Lo mfazi wathi kum, ndingayingqinisisa kuwe. Wathi, ndiyakuthanda ukukuva uShumayela, kodwa kukho into enye oyenza kakhulu. Kuhle, yintoni leyo? Wathi, uqhayisa kakhulu ngoYesu.
I said, I hope that's all he has against me. I said, I hope that's all he fault he can find in me. I said, if I had 10,000 tongues, I could not speak enough. Oh my, what are you?
Ndathi, ndiyathemba koko kuphela anako ngokuchasene nam xa esiza. Waze wathi, ndathi, ndiyathemba kuphela anako. Isiphako angasifumana kum. Ndathi, ukuba bendineshumi lamawaka elwimi, bendingenakuthetha ngokwaneleyo. Oh, bethu, into ayiyo.
She said, but you make him God. I said, he was. Or if he was, he's the greatest deceiver the world ever had.
Wathi, kodwa wena, umenza uThixo. Ndathi, wayenguye, okanye. Ukuba wayengenguye, wayengoyena mkhohlisi mkhulu ihlabathi lakhe lanaye.
She said, he was a prophet. I said, he was a prophet. That's true. A God prophet. The fullness of the word. The prophet just had the word come to him. That's what made him a prophet. But he was the fullness of that word.
What? Wayengumprofeti. That. Wayengumprofeti kuyinyaniso oko. Umprofeti Thixo. Inzaliseko yelizwi. umprofeti wayefumana nje ilizwi lisiza kuye nantso into emenze eyamenza umprofeti kodwa wayeyinzaliseko yelalizwi.
And she said, I can prove. She said, you make him divine. I said, he was divine. She said, he can't be divine. I said, but he was.
Waze wathi, ndingayingqinisisa kuwe. Wathi, umenza onobuthixo. Ndathi wayenobuthixo. Waze wathi, akanakuba nobuthixo. Ndathi wa, kodwa wayenabo.
She said, you believe the Bible? I said, I do. She said, I'll prove to you by your own Bible that he wasn't divine. I said, do it. The Bible says so, then I believe it, because I believe the word is right.
What? Uthe uyayikholwa iBhayibhile? Ndathi, ndenza njalo. What? Ndiza kuyingqinisisa kuwe ngale Bhayibhile yakho ukuba wayengenabuthixo. Ndathi, yenze. Ukuba iBhayibhile itsho njalo, ngoko ke ndiyakuyikholwa, ngoba ndiyakholwa ukuba ilizwi lichanekile.
She said, on the road from down to Lazarus' grave, you remember that in St. John 11? I said, I certainly do, madam.
What? Endleleni ukusuka ezantsi ukuya engcwabeni likaLazaro yakukhumbula oko kuYohane ongcwele eshumelinanye. Ndathi ngokuqinisekileyo ndiyakukhumbula ngosikazi.
Said, well, now on the road down he cried. The Bible said he wept. I said, certainly the Bible said he wept. So how could he be divine and weep? I said, he was human. Human and divine.
Wathi kuhle ngoku endleleni ehlayo walila. IBhayibhile yathi walila. Ndathi ngokuqinisekileyo. IBhayibhile ithe walila. Wathi, angaba nobuthixo njani alile? Ndathi, wayengumntu. Umntu abe nobuthixo.
I said, yes, lady, you failed to see. He was a man going along there crying with those that were crying. That's right. Grieving with those who grieved. He was a man. But when he straightened his little frail body up and said, Lazarus, come forth! And a man had been dead 4 days, stood on his feet. That took more than a man. That was God in the man. Who can raise the dead but God? He is the resurrection and the life.
Ndathi, ewe nenekazi, uyasilela ukubona. Waye yindoda ehamba phaya, elila nabo babelila. Kunjalo, ebuhlungu nabo babebuhlungu. Waye yindoda, kodwa xa wawolulayo owakhe umncinane ubuthathaka umzimba wama waze wathi, Lazaro phuma, yaze indoda ebifile intsuku ezine yema ngeenyawo zayo, oko kwathabatha ngaphezu kwendoda, yayinguThixo endodeni, ngubani onokuvusa ofileyo ngaphandle koThixo, uluvuko kwanobomi, kunjalo.
That night out on the sea, when he was out there tired, laying in the back of the boat, where 10,000 devils swore they'd drown him that night, and that little old boat flopping around like a bottle stopper out there on a stormy sea. Them devils thought, we got him now, he's asleep, we'll sink the whole bunch.
Ngoba busuku phandle elwandle, xa wayephandle phaya ediniwe, elele kumva wesikhitshane, apho ishumi lamawaka edimoni zafunga kuba ziza kumtywilisela ngoba busuku. Kwaye nesiya sincinane sidala isikhitshana sintsileka njengesivalo sembodlela phandle phaya kulwandle olunoqhwithelo. Ezadimoni zacinga, simfumene ngoku, ulele, siza kuntywilisela lonke eli qela.
Oh, he was a man tired, but when once aroused, he stood and put up on the brail and looked up and said, peace be still, and the winds and the waves obeyed. That was more.
Oh, wayeyindoda ediniwe, kodwa xa wathi wavuswa, wamisa unyawo lwakhe kwintambo yesikhitshana, waze wajonga phezulu wathi, yithi tu, yithi cwaka, yaza imimoya namaza amthobela, oko kwakungaphezulu kwendoda.
He was a man when he was hungry, he'd come down off the mountain, look for a piece of bread or something to eat or a fig off of a tree. But when he took 5 biscuits and 2 fishes and fed 5,000, that was God in that man.
Wayindoda xa wayelambile, esihla entabeni, ekhangela iqhekeza lesonka okanye into ethile yokudla, okanye ikhiwane emthini. Kodwa xa wathabatha amaqebengwana amahlanu neentlanzi ezimbini, waze wondla amawaka amahlanu. YayinguThixo kulandoda kunjalo.
Oh, every man that's ever mounted to a hill of beans believe that. All the poets that believe that. No wonder how one wrote, living he loved me and dying he saved me. Buried he carried my sins far away. Rising he justified freely forever. Someday he's coming, oh glorious day.
Oh, Wonke umuntu owakhe waba yinto ethile wakukholwa oko. Zonke imbongi ezakukholwa oko akumangalisi enye yabhala. Ephila wandithanda, esifa wandisindisa, engcwatyiwe wazithwalela kude izono zam. Evuka wagwebela ngesisa ngona phakade ngenye imini yes. Oh, ezukileyo imini.
Eddie Pruitt, who his songs would not sell, one day it staggered under the impact of the Holy Spirit, grabbed the pen, he wrote the inauguration song when he wrote, "All hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall, bring forth the royal diadem, crown him Lord of all." Certainly, that's what we believe he was. Yes, sir.
Eddie Peronet, ongoma zakhe zazingathengwa. Ngenye imini egqatazela phantsi kwempembelelo yomoya oyingcwele wathabatha usiba wabhala iculo lokumisela xa wabhala konke kukhahlela amandla egama likayesu mazithi ingelosi ziwe zizolule zisa isithaba sobukhosi nimthwalise isithaba inkosi yako konke haleluya ukuqinisekileyo yiloo nto esikholwa ukuba wayeyiyo.
She's got to believe for the impossibles now. To the modern thinking of that day, so do you have to believe for the impossible to see new life, to see something happen.
Kufuneka akholwe izinto ezingenakwenzeka ngoku, ngokwendlela yokucinga yalamhla. Ngokunjalo nawe, kufuneka ukholelwe izinto ezingenakwenzeka, ukuze ubone ubomi obutsha, ukuze ubone into ethile isenzeka.
But if he recognized, she recognized him to be the Word, then the impossibles can take place because he is a creator and will stand by everything he said. And all things are possible to them that can believe. That's his word.
Kodwa, ukuba wayiqonda, yena, wamqonda ukuba ulilizwi, ke izinto ezingena kwenzeka, zingakho, ngokuba ungumdala, kwaye uyakuma naye yonke into ayithethileyo. Kwaye zonke izinto ezinako ukwenza kwabo bakholwayo. Eli lilizwi lakhe.
But the impossibles are made manifested when God is stuck in his word. Yes, sir. When God's stuck in his word, the impossibles are made manifest. When God says it'll be, then you take that word and watch what the impossibles happen. It certainly will.
Kodwa, ezingena kwenzeka, ziyabonakalaliswa xa uThixo ethathwe elizwini lakhe. Ewe mhlekazi, xa uThixo ethathwe elizwini lakhe, izinto ezingena kwenzeka ziyabonakaliswa. Xa uThixo esithi iza kubakho, ke thatha elo lizwi uze ukujonge oko. Izinto ezingena kwenzeka ziyenzeka. Ngokuqinisekileyo iya kubakho.
But notice, even in all that she said, even now, Lord, whatever you ask God, God will do it. She knew that she could just get that word to come from him. That's all she needed to do, was get that word.
Kodwa qaphela, nakoku konke oko, wathi, nangoku, Nkosi. Nantoni na othi uyicele kuThixo, uThixo uyakuyenza. Wayesazi ukuba nje ukuba angafumana ela lizwi liphuma kuye. Kukho oko kuphela ekwakufuneka akwenze. Yayikukufumana ela lizwi.
Yes, it was her darkest hour, and Jesus came along and called. Oh, what a thing they saw, a resurrection.
Ewe, yayiyeyona yure yakhe imnyama. Waze uYesu wafika, wabiza. Oh, enjani into abayibonayo uvuko.
Let's look at some more where the dark hours come. There was a man one time named Job, one of the oldest prophets in the Bible. He was a great man. He had loved the Lord, and he'd done all he knew how to do, and Satan desired to sift him.
Makhe sijonge abemnye, apho kwafika iiyure ezimnyama. Kwakukho indoda ngelinye ilixa, egama linguYobi, omnye wabaprofeti abadala eBhayibhileni. Wayeyindoda enkulu. Wayeyithandile inkosi, kwaye enze konke awayekwazile ukukwenza. Waze uSathana wanqonela ukumhluza.
So he said to God one day, God said to him, "Brother, where have you been?" Satan said, "Oh, walking to and fro and up and down on the earth." He said, "Have you considered my servant Job? There's none like him in the earth. He's a perfect man."
Ngoko, wathi kuThixo ngenye imini, uThixo wathi kuye, "Xebe, uvela phi, Sathana?" Wathi, "Oh, ekutyhutyatyhutyeni nasekuhleni ndinyuka emhlabeni." Wathi, "Ukhe wamngqala na umkhonzi wam uYobi? Akukho unjengaye emhlabeni. Uyindoda egqibeleleyo."
Oh, I said, "Sure, you give him everything, do everything for him. Certainly, he's a great man. But let me have him one time. I'll change the tune. I'll make him curse you to your face." He said, "You can't do it." That's his confidence in a believer.
Oh, wathi, kakade, umnika yonke into, umenzela yonke into, ngokuqinisekileyo, uyindoda enkulu, kodwa ndivumele ndimfumane kube kanye, ndiyakuluguqula ulungelelwano, ndiyakumenza kuqalekise ebusweni bakho, wathi, awunakuyenza. Kukukholosa kwakhe oko kwikholo.
Wow! He's infinite, he's eternal, he knows the end from the beginning. He knows Satan couldn't do it, for he is the word. He knew what Job would do.
Goba, akanasiphelo, ungunaphakade, wazi isiphelo kwasekuqalekeni, wayesazi ukuba uSathane wayengena kuyenza, ngoba ulilizwi, wayeyazi into ayakuyenza uYobi.
I remember Job, he broke him out in boils, killed his children, took everything he's had, his health was gone, even his comforters came and they couldn't do nothing but just accuse him of being a secret sinner.
Ngoku kumbula, uYobi wamkhupha amathumba, wabulala abantwana bakhe, wathabatha yonke into awayenayo, impilo yakhe yayimkile, kwanabathuthuzeli bakhe beza, kwaye ababi nakwenza nto kodwa nje ukumtyhola ngokuba ngumoni wasekhusini.
And old Job got in such a place until he got so distressed. You have to get in distress first. You have to get to a time where you're at the end of the road.
Kwaye uYobi omdala wafikelela kwindawo de waba ngoxinzelelekileyo kangako. Kufuneka ufikelele kuxinzelelo kuqala. Kufuneka ufikelele kwixesha apho usekupheleni kwendlela.
Job got into the end of the room when he said, "Cursed be the day that I was born. May the sun not even shine, and may the moon not shine with the night. May the name never be called." And in that distress, then Jesus came along.
UYobi wafika ekupheleni kwendlela xa wathi uqalekisiwe umhla endazalwa ngawo, langa ilanga lingangakhanyi kwaye yanga nenyanga ingangakhanyi ngobusuku, yanga igama lingangaze libizwe, kwaye kwelo xinzelelo waze uYesu wafika.
He looked down and said, "I see a flower die, it rises again in the spring. If a tree blows down, it comes up again through the scent of water."
Wajonga ezantsi waze wathi, "Ndibona umntu. Intyatyambo iyafa, ize ivuke kwakho entwasahlobo. Ukuba umthi uwiswa ngumoya, uyabuya ume kwakho ngevumba lamanzi."
He's seen all bodily life living again, but he said, "A man layeth down, he giveth up the ghost. Where is he?" He knew he was an old man.
Ububonile bonke ubomi bezityalo buphila kwakho, kodwa wathi, "Umntu uyalala phansi, aphume umphefumlo. Uphi?" Wayesazi ukuba uyindoda endala.
He said, "His sons come to mourn over him, and he perceive it not. Oh, that thou would hide me in the grave and keep me in the secret place, that thy wrath be past. Point me a time and set me a time."
What? Oh, nyana bakhe bayeza bazokumzilela, abengakuqondi oko. Oh, ngathi ungandifihle engcwabeni undigcine kwindawo efihlakeleyo, de udlule umsindo wakho. Ndimisele ixesha, undibekele ixesha.
We went going on like that talking. He is at the end of his distress. What would happen?
Siyile. Wabe eqhubeka ngolo hlobo ethetha, wayesekupheleni kokuxinzelelo lwakhe, kuya kwenzeka ntoni.
The leaves live, come back in the trees, the flowers come back again, everything else come up, but a man layeth down, he giveth up the ghost. He was in distress, he didn't know what could happen to him, and him at that age, when he did, then Jesus came along, God poured his head towards the sky, and he saw Jesus coming in the last days.
Amagqabi ayaphila, uyabuya kwakhona emthini. Iintyatyambo ziyabuya kwakhona, yonke enye into iyabuya, kodwa umntu uyalala phantsi aphume umphefumlo. Wayekuxinzelelo, wayengayazi into engenzeka kuye, abe yena ekobuya budala. Xa wenza njalo, ke wafika uYesu. UThixo wabhekisa intloko yakhe esibhakabhakeni, waze wabona uYesu esiza ngemihla yokugqibela.
That darkest of hour, when his wife said, "Curse God and die the death." Yet, he said, "Woman, thou speakest like a foolish woman. The Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord."
Elona limnyama leyure, xa umfazi wakhe wathi, "Qalekisa uThixo ufe ukufa." Nangoko wathi, "Mfazi, wena uthetha njengomfazi osisiyadi. Yinkosi enikileyo, kwaye yinkosi ethabathayo. Igama lenkosi malibongwe."
Even his wife turned him down, his church turned him down, everybody turned him down. That dark hour where he didn't know where he was going from there, Jesus came along.
Ngunomfazi wakhe wamala, ibandla lakhe lamala, wonke umntu wamala, kula yure imnyama, apho wayengazi ukuba uyapi ukusuka apho uYesu wafika.
Then he screamed out, I know my Redeemer lit up. And at the last days he'll stand up on the earth, and though at the skin works destroys this body, yet in my flesh shall I see God whom I shall see. In his darkest hour, then Jesus come along. Yes, sir.
Ke wakwazi. Ndiyazi umhlawuleli wami uyaphila, kwaye ngemihla yokugqibela uyakuma phezu komhlaba. Kwaye nangona impethu ziwudlavula lo mzimba, ke enyameni yam ndiyakumbona uThixo, endiyakuzibonela mna ngokwam. Kwiyure yakhe eyona iminyama, ke ngoko uYesu wafika. Ewe mhlekazi.
Moses, for Moses the darkest hour come for him in Israel. He was right in the line of duty, met God up there in the bush and said, I am the I am.
UMoses, eka Moses, eyona iminyama iyure, yamfikela kwaSirayeli, wayesemgcini wokuqanduva, wahlangana noThixo phezulu phaya etyholweni, waze wathi, ndinguye undinguye.
He went down and fought through all kind of impersonations of Jambres and Jambres, trying to impersonate his work. All this he stood true to God. He finally got Israel to believe.
Wehla, wayakulwa nazo zonke iintlobo zokulinganiswa zooJannes nooJambres, bezama ukulinganisa umsebenzi wakhe. Konke oku, wayemi ngokunyanisekileyo kuThixo, ekugqibeleni, wamenza uIsrayeli wakholwa.
And here he comes out of Egypt. Going up to the promised land where God said, you worship me on this mountain. That was the word of God.
Kwaye nako ephuma eYiputa, esiya phezulu kwilizwe ledinga. Apho uThixo wathi, niza kundinqula kule ntaba. Elo yayililizwi likaThixo.
Moses knew he had to go to that mountain. God said so. No Pharaoh can kill him. No devil can kill him. Nothing can kill him. He's coming to that mountain.
Amen.
I feel religious.
UMoses wayesazi ukuba kufuneka aye kulaa ntaba. Amen. UThixo utshilo, akukho Faro ungambulalayo, akukho mtyholi ungambulalayo, akukho nto ingambulala. Uyeza kulaa ntaba. Amen. Hallelujah. Ndiziva ndingowenkolo.
He's going to that mountain shore. We are a road to glory. Nothing's going to stop him. No. God's going to vindicate his word. I don't care what takes place. He's going to do it anyhow.
Uyaya kulaa ntaba. Ngokunjalo nathi sendleleni yethu eya ebuqhaqhaweni. Akukho nto iza kusimisa. Hayi mhlekazi. UThixo uza kulingqinela ilizwi lakhe. Andikhathali kwenzeka ntoni. Uya kuyenza nakanjani.
Yes. On his road, right in the path of duty, here he is hemmed in between the mountains. He listens and hears a roar behind him. What is it? Pharaoh's chariots by the thousands, coming armored with spears and things to ride him down and tramp him down. There's the Red Sea had him cut off.
Ewe, endleleni yakhe, kanye endleleni yoxanduva, nanku elapha, evalekele phakathi kweentaba, uyamamela ave ukugquma emva kwakhe. Yintoni? Iinqwelo zokulwa zikaFaro. Ngamawaka zisiza zixhotyisiwe nemikhonto nezinto ukubanyathela phantsi zibanyashe phantsi. Naluya ulwandle olubomvu limnqumlele indlela.
What did he do? He got distressed. The people all screaming, oh, we're in for it now. Pharaoh will kill us. The swords will be run through us. Our babies will die here in the wilderness. Moses cried out, oh, God! And then Jesus came on the scene.
Wenza ntoni? Wangena kuxinzelelo. Abantu bonke bekhala. Oh Moses, sifumanekile ke ngoku. Faro uza kusibulala, amakrele akhe aza kudluliswa kuthi, iintsana zethu ziza kufapha entlango. UMoses wakhala, oh Thixo, waze ke ngoko uYesu wafika apho emboniswini.
He was a pillar of fire. That's right. He come down and he hung between him and the danger. Hey, amen. He's our go-between. He's a stand-between.
Wayeyintsika yomlilo, kunjalo, wehla waze wajinga phakathi kwakhe nengozi. Amen. Ungosingenela phakathi, ungomaphakathi. Amen. Umlamleni.
There he stood, standing there, darkness to the Egyptians, those who were coming to try to do something about it. He was light to them to walk by.
Nako emi apho, ubumnyama kumaYiputa, Abo babesiza kuzama ukwenza into malunga noko, wayekukukhanya kubo bokuhamba ngakho.
And in the morning when the wind started blowing real hard that night, then what did he do? He had come in the form of the pillar of fire. Remember, he's still that pillar of fire. Yes, sir, when he was on earth, he said, I come from God and I go to God.
Ngoko ke, kusasa, xa umoya waqalisa ukuvuthuza ngamandla, ngoba abusuku, ke ngoko wenza ntoni, wayeze ekwisimo sentsika yomlilo. Khumbula, useyiyo laa ntsika yomlilo. Ewe mhlekazi. Xa wayesemhlabeni wathi ndiphuma kuThixo kwaye ndibuyela kuThixo.
And after his death, burial, resurrection, and ascension, St. Paul on his road down to Damascus, he was struck down by that pillar of fire.
Kwaye emveni kokufa ukungcwatywa ukuvuka nokunyuka kwakhe, ongcwele uPaulus endleleni yakhe eya eDamasco wakhahlelwa phantsi yilaa ntsika yomlilo.
Remember, he was a Hebrew. He would have not said this. He said, Lord, who are you? Capital L-O-R-D, Elohim. Who are you, the persecutor? He said, I'm Jesus. Amen.
Kumbula, wayengumhebhere, wayengena kutsho oku. Wathi, Nkosi, ungubani, unobumba omkhulu. N-K-O-S-I, uElohim, ungubani lo ndimthutshisayo. Wathi, ndinguYesu. Amen.
Hallelujah! He's the first and the last, he says. A little while in the world, see me more yet, you'll see me. I'll be with you even in you.
Hallelujah! Ungokuqala nokugqibela, usesenguye, ithutyana ihlabathi lingabi sandibona. Nina niyakundibona, ndiyakuba nani nakuni.
The same pillar of fire, the same God, doing the same thing with the same promise. Amen. Making his word manifested. I am the resurrection life. I'm he that was, he that is, and he that shall come. Yes, sir.
Lantsike umlilo inye, la thixo mnye esenza lanto inye, nesithembiso esinye. Amen. Esenza ilizwi lakhe lizaliseke, diluvuko nobomi, dingulowa yeko, lo ukhoyo, nalo uya kuza. Ewe mhlekazi.
Your fathers eat men in the wilderness. He said they're everyone dead. But I am that I am.
Oba obethu badla imana entlango. Wathi babe bonke befile. Kodwa ndinguye ndinguye.
Moses in the burning bush, that was the I am. He's still the I am. Not I was, I am. Present tense all time.
Moses, kwityholo elivuthayo. Yayingundinguye lowo. Usesenguye undinguye. Hayi, ndandinguye. Ndinguye. Ixesha langoku. Ngamaxesha onke.
We find out here that Moses is back right into this corner. And the Christ had come down. Now the Bible said that Moses esteemed the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt.
Sifumanisa apha ukuba uMoses uvalekele kanye kule kona, kwaye uKristu wayehlile ngoku, kwaye iBhayibhile yakutsho okuya ukuba uMoses wanyula ingcikivo kaKristu ngaphezu kobutyebi baseYiputa.
The reproach of Christ. Christ was the anointing, the Logos that went out of God. The angel. Any Bible reader knows that angel was Christ.
Ingcikivo kaKristu. UKristu wayeyintambiso, iLogos eyaphuma kuThixo. Ingelosi, nawuphi na umfundi weBhayibhile uyayazi ukuba laa ngelosi yayinguKristu.
And there he was in the wilderness, and he came on the scene in the form that he was supposed to be manifested in.
Amen.
Glory to God!
Hallelujah.
He comes today in the form of the same Christ manifested in.
Kwaye nako elapho entlango, kwaye weza ekubonakaleni kwisimo ekwakumele abonakaliswe ngaso uzuko kuThixo. Uza namhlanje kwisimo la Kristu mnye ebonakalisiwe.
He told him he'd take him out. He was doing it. There he come to stand by his word to vindicate it. Then after he'd done come like he did to Martha, then he called. He said, Moses, why are you crying to me? Speak to this people that you go forward.
Wabaxelela ukuba uyakubakhupha. Wayekwenza oko. Nako esiza kummanela izwi lakhe ukulingqinela. Ke ngoko akuba ezile. Njengoko wenza kuMartha, ngokoko wabiza. Wathi, Moses, kutheni ukhala kum? Thetha kwaba bantu ukuba niye phambili.
That dark hour, the Red Sea opened up and they went across.
Amen.
on their journey to fulfill the word of God. Yes, at Moses' darkest hour, then Jesus come along. We got time now, and he called Moses.
La yore imnyama, ulwandlo olubomvu lwavuleka, baze banqumla kuhambo lwabo lokuzalisekisa ilizwi likaThixo. Ewe, kwiyure kaMoses, eyona imnyama, ngoko ke uYesu wafika. Sinexesha ngoku, waze wabiza uMoses.
We want to draw your attention to another little man. His name is Jairus. There's so many of them in the world today. He was a secret believer.
Sifuna ukutsala ingqwalaselo yakho kwenye indoda encinane. Gama layo yayinguYairo. Kukho abaninzi babo ehlabathini namhlanje. Wayelikholwa labucala.
He loved Jesus. He'd heard about him. He believed him. But you see, he had already joined himself to an organization.
Wayemthanda uYesu. Wayevile ngaye. Wayemkholwa. Kodwa, uyabona, wayesele ezimanye nombutho.
He couldn't come out and confess it. He believed it, but he couldn't confess it. So he had done joined up with the unbelievers.
Wayengena kuphuma phandle akuvume. Wayekukholwa, kodwa wayengena kuyivuma. Koko, wayegqibile ukuzimanya nabangakholwayo.
But he really believed the show. But a man gets in that shape, sometime God brings him to this show. It's in distress. It's when we really show our colors, what we really are.
Kodwa, wayesele eyikholwa. Uyazi. Xa indoda ingena kwesa simo, ngamanye amaxesha uThixo uyizisa kumanqam. Kukuqinzelelo ixesha esithi ngenene, sibonakalise ukuba singobani, into ngenene esiyiyo.
So there was, he's already joined up to the unbelievers, that he done went over and put his name on the book and so forth, and he was a priest, and so he just couldn't hardly make a confession because that was his meal ticket, so, but he still believed Jesus.
Koko, nanko elapo. Wayesele ezimanye nabangakholwayo, kwayesele eyile ukuya kubhalisa igama lakhe encwadini, kwanento ezinjalo, kwaye wayengumbingeleli, wayengoko engenako nje ukuba angenza isivumo, ngoba okuya yayisisonka sakhe, ngoko kodwa wayesamkholwa uYesu.
One day his little girl got sick. Oh my, go doubt, a man if he, like that would call the doctor, physician come, attended to the child, her fever got worse and worse. After a while she got so hot and everything, she finally got at the point of death.
Kenye imini, intombi yakhe yagula. Oh bethu, yena, ngaphandle kwamathandabuzo indoda, ukuba ngolu ahlobo, ngewayebize ugqirha, nyangi, yiza, yamhoya umntwana, umkhuhlane wayo, waye usiba mbi, ngokuba mbi. Emva kwethuba yabashushu ngolona hlobo kwaye yonke into yade kugqibeleni yasondela ekufeni.
He was in distress. He had to do something. He just didn't know what to do. Now he thought, if I could only find him wherever he is.
Wayekuqinzelela akufuneka enze into wayengayazi nje into amakayenze. Ngoku wacinga ukuba kuphela ndingamfumana apho akhoyo.
Now he never waited until it got night time. Like Nicodemus did to have a private interview. Time was for action. The time had come for action, and he must act then.
Ngoku, akazange alinde de kube sebusuku, njengokuba wenza uNicodemus, ukuze abe nokubonana naye bucala. Ixesha yayile lokwenza into. Ixesha lalifikile lokwenza into, kwaye kumele ayenze ngela xesha.
I think, brother, sister, the same is now. The time has come for action. Amen. The time has come to believe or don't believe.
Amen.
That separating line comes to every man and woman. It comes to every child.
Kwaye, ndiyacinga, mzalwane, dade, loo nto inye ingoku. Ixesha lifikile lokwenza into. Ixesha lifikile lokukholwa okanye ungakholwa. Lamca okwahlula ufika kuyo yonke indoda nomfazi, ufika kuye wonke umntwana.
Sometimes when you pass that line, there's only one thing left, that's judgment. When you pass between mercy and judgment, when you pass that line.
Kamanye amaxesha, xa ugqitha lamca, inye kuphela into eshiyekileyo, ngumgwebo. Xa ugqitha phakathi kwenxeba nomgwebo, xa ugqitha lamca.
Remember, he got in distress. He didn't know what to do. There stood his priests, all the rabbis standing around him. The fellowship was with him. All down there watched his little girl die.
Kumbula, wangena kuqinzelelo. Wayengayazi into amakayenze. Nabo bemi ababingeleli bakhe. Bonke orabi bemi bemjikelezile. Ubudlelwane babukunye naye. Konke ukuhla phaya bebukela intombi yakhe isifa.
The doctor stand on the outside with his hands folded, shaking his hands. I'll give every medicine I know. And still, see, it was Jesus working all the time. Jesus is doing this for a purpose to bring the color out of that little fella.
Ugqirha emi ngaphandle, nezandla zakhe zisongeka, evuthulula izandla zakhe. Ndimnike lonke iyeza endilaziyo, abe nangoko. Uyabona, yayinguYesu esebenza lonke ixesha. UYesu wayesenza le nto ngenjongo, ukuveza into ayiyo lo mfo omncinane.
After all, I see him go get his little black hat and pull it off, put his little priest coat on. Where are you going? I'm hurt. He's down on the river. I'm going after him. Oh, my. Where he went?
Emveni kwethuba, ndiyambona esiya kuthatha umnqwazi wakhe omncinane omnyama unxibe, anxibe ibhatyi yakhe encinane yobubingeleli. Uyaphi? Ndivile usezantsi emlanjeni. Ndiya kufuna yena. Oh, bethu, wemka.
In that hour of distress, he had to make a decision. That his child die, or he know that was a manifestation of the word.
Kula yure yokuqinzelela, kwafuneka enze isigqibo, avumele umntwana wakhe afe, okanye wayesazi ukuba okuya kukubonakalaliswa kwelizwi.
He was a priest and he had read the word, and he know that that was God's manifestation. God was in Christ, reconciling the world to himself.
Wayengumbingeleli, kwaye wayelifundile ilizwi. Kwaye wayesazi ukuba okuya kukubonakalaliswa kukaThixo. UThixo waye kuKristu exoyelanisa ihlabathi kuye.
He knew that, and he was forced to the issue. He had to make a mistake. Let his child die or make his confession. When he got in that distress, it was about that time that Jesus came along.
Wayekwazi oko, kwaye wanyanzelwa kulamba. Kwafuneka enze impazamo, avumele umntwana wakhe afe. Okanye enze isivumo sakhe. Xa wangena kuloo xinzelelo, kwakumalunga nelo xa awathi uYesu wafika.
He went to see him. He said, I'll go with you, whatever you say. And on the road here come a runner, the dark thing there, and made his confession. And he believed him. He'd done excommunicated himself and put himself in public eyes and that he was a believer on Jesus.
Waya kumbona. What? Ndiyakukuhamba nawe, nantoni nawe ithethayo. Kwaye phandle endleleni nako kusiza umbaleki into emnyama phaya sele esenzile isivumo sakhe ukuba uyamkholwa wayesele igqibile ukuzisika ngoko wazibeka emehlweni kwawonke wonke ngoko ukuba ulikholwa kuYesu.
And here come a runner said, don't bother nobody because your girl's already died. She died yesterday. She's already dead. Don't fool with it no more.
Kwaye nako kusiza umbaleki wathi, sukuhlupha bani, ngoba intombi yakho sele ifile, file izolo, sele ifile, sukuba sadlalisa ngayo.
And always a little heart like to fail, but he looked to see those eyes of Jesus and said, didn't I say to you? Don't fear if you want to see the glory of God. What you scared about? I've already told you I would go.
Why, oh, intliziyo yakhe encinane yanga isilele, kodwa wajonga. Wabona la mehlo kaYesu wathi, anditshongo nakuwe, musa ukoyika. Ukuba ufuna ukubona uzuko likaThixo, woyikiswa intoni, sele ndikuxelela ukuba ndiya kuye.
He's already said he would come. He's already said he'd do this, and here he is doing it.
Amen.
Amen. He said he would rise on the scene in the last days and do these things as he did, as we read last night and talked. Here he is doing it. What are you scared about?
Sele chilo ukuba uyakuza. Sele chilo ukuba uyakukwenza oku. Kwaye naku ekwenza. Amen. Uthe uyakuvela apha ngemihla yokugqibela. Azenze ezi zinto. Njengoko wenzayo. Njengoko besifundile phezulu lwasathetha. Apha uyayazi. Woyikiswa yintoni.
Remember, when he came and he called her from the dead. He came on the scene and called her from the dead.
Kumbula, xa wezayo, waze wambiza ukubuya ekufeni. Wafika apho, wambiza wabuya ekufeni.
Old blind Bartimaeus one time hit his darkest hour. Jesus is down there organizing a full gospel businessman's breakfast down there in Jericho. And he had Zacchaeus down there. He met him in a tree down the street. So when he wouldn't organize anything else, I'm sure. See?
Omdala uBartimeyu oyimfama, ngelinye ilixa, wafika kweyakhe yona imnyama iyure. uYesu wayesezantsi apha equququzelela esamadoda angosomashishini evangeli engcwele isidlo sakusasa ezantsi phaya eYeriko. Waye enaye uZakeyu ezantsi phaya. Wayehlangene naye emthini ezantsi kwesitrato. Ngoko xa waye kuhle, wayengenakuququzelela enye into. Ndiqinisekile, uyabona?
So then when he come down there and he had him, Zacchaeus went with him, old blind Bartimaeus had been blind since his little boy, so he thought Jesus might come out that gate, he was waiting.
Ngoko ke, xa wehlayo phaya, wabe enaye, uZakeyu wayehambe naye, omdala weimfama uBartimaeu, wayeyimfama sukela eyinkwenkwe encinane. Ngoko wacinga, uYesu angaphuma ngale sango, waye elindile.
After a while, he heard a lot of noise and everybody coming by, and he heard priests saying, "Hey, hey, you going up the hill there? We hear that you raised the dead. We got a whole graveyard full of them up here. If you be the Messiah, come up here and raise these dead." You know that same devil still lives?
Yeah.
In the form of religion, the same way.
Emva kwethuba, weva ingxolo eninzi, wabe wonke umntu edlula, kwaye weva umbingelele esithi, Hey, wena unyuka endulini apho. Siyeva ukuba uvusa abafileyo. Sinamangcwaba onke azele ngabo phezulu apha. Ukuba ungumesiya, nyukela apha uze kuvusa abafileyo. Uyazi, lowa umtyholi mnye usaphila, uyabona, kwisimo senkolo, ngendlela enye, uyabona.
If you be the Messiah, you raise the dead, we got a graveyard full of them up here. Come, and all everybody screaming, one hollering, Hosanna to the prophet, another hollering, this, that, the other, such a confusion.
Ukuba ungumesiya, si, uvusa abafile, sinamangcwaba azele ngabo phezulu apha, yiza, kwaye, wonke umntu ekhala, omnye ekhwaza, Hosanna kumprofeti, omnye ekhwaza, okuya, okanye okunye, esinjalo isiphithiphithi.
This old blind man thought, I missed him. He come out down there and I thought he'd come here. I've been put in the wrong place. And he got to screaming.
Le indala imfama indoda yacinga. Ndimphosile. Uphume ezantsi phaya. Kwaye bendicinga. Uya kuphuma apha. Ndibekwe kwindawo engeyiyo. Waze wangena ekukhwazeni.
He thought if he is the word, he's God. He's got to be. So, Jesus, thou son of David, have mercy on me. In that hour of distress, he called out.
Wacing, ukuba ulilizwi, unguthixo, umele abe njalo, gogo, yes, wena inyana kaDavid, yiba nenceba kum, kula yure yoxinzelelo, wabiza.
Now Jesus, if you'll mark, if here was in Jericho, where they said he was sitting, he was 150 yards from where Jesus was, with thousands of people rushing around him, he couldn't have heard that man's cry. No, but he felt it.
Amen.
He stopped.
Ngoku uYesu, ukuba uya kuyiphawula apho, wayeseYeriko, apho babesithi uhleli khona, wayeziyadi ezilikhulu elinamashumi amahlanu ukusuka apho uYesu wayekhona, namawaka abantu begubungelana ukumngqonga, wayengena kusiva isikhalo sala ndoda, hayi, kodwa samchukumisa, wema.
Amen.
I want to preach one of these nights and then Jesus stopped. And then Jesus stooped. But when Jesus stopped, what was it? He called him.
Ufuna ukushumayela ngobunye bobusuku, waze uYesu wema. Waze uYesu wagoba. Kodwa xa uYesu wemayo, yayiyintoni wambiza.
The master has come. Don't be weary, said the disciples. He called thee. He's calling you. Call him out from that crowd. He does the same thing now. Does it soak in?
Umfundisi ufikile. Sukuba naqhala. Batshwa abafundi. Uyakubiza. Wambiza emkhupha kwesasihlwele. Wenza loo nto inye ngoku. Ingaba iyangena. Uyabona?
The master has come and called for you. And he called him from blindness to life. And he calls for you. And when he called him, he gave him back his sight.
Umfundisi ufikile, kwaye ukubizile, kwaye ubiza ukusuka ebumfameni ukuya ekukhanyeni, ukusuka ebumnyameni ukuya ekukhanyeni. Waze wambiza, waphuma ekufeni wangena ebomini. umfundisi ufikile kwaye uyakubiza kwaye xa wambizayo wambuyisela ukubona kwakhe.
The little woman with the blood issue one time up on the hill had spent all of her money with the doctors. She no doubt had sold the team, that sold the farm, had it mortgaged.
Umfazi omncinane onethombo legazi ngelinye ilixa phezulu endulini wayechithe yonke imali yakhe ngoqhiqa waye akukho mathandabuzo babeyithengisile imfuyo babeyithengisile ifama bebambise ngayo ngenxa yamatyala.
They'd spent all they could with the physicians. None of them done her any good. She constantly got worse and worse. The blood wouldn't stop. Constantly on and on it went. She got deeper and deeper.
Babechithe konke ababenako ukukuchitha ngeenyangi. Akwabakho nanye kuzo emenzele okulungileyo. Waye ngokuqhubekekayo esiba mandundu ngokuba amandundu. Igazi lingayeki ngokuqhubekekayo. Oko iqhubeka. Wangena nzulu na nzulu.
And one day, while sitting there knitting up on the hill from where she lived, she looked down into the valley and she seen a boat come in. Everybody began to run Hosanna to the prophet. She had heard about him. Faith comes by hearing. Now she said, I'll go down and get a look at him.
Kwaze ngenye imini, ngexa esahleli apho ethunga, phezulu endulwini, ukusuka apho wayehlala khona. Wajonga ezantsi entilini, waze wabona isikhitshana singena. Wonke umntu eqalisa ukubaleka. Hosanna kumprofeti. Wayevile ngaye. Ukholo luza ngokuva. Ngoku wathi, ndiyakuhla, ndifumane ukumbona.
And when she walked down there and she first got a sight of the word of God manifested in flesh, there's something about his talk and his looks that she knew that was him. Yes, sir.
Kwaye xa wayehamba ezantsi phaya, waze waqala ukubona ilizwi likaThixo libonakalisiwe enyameni. Kwakukho into malunga nokuthetha kwakhe nenkangeleko yakhe. Wayazi ukuba lowa nguye. Ewe mhlekazi.
Oh, if I could only attract his attention some way, if I could only touch him in some manner, and she slipped through the crowd as she touched his garment.
Oh, ukuba kuphela ndingatsala ingqwalasela yakhe ngandlela ithile. Ukuba kuphela ndingamchukumisa ngandlela ithile. Waze wanyebelezela kwisihlwele. Uchukumisa ingubo yakhe.
I remember it wasn't her finger that it fell. No, sir, because the Palestinian garment hangs loose. And Peter said, everybody's touched. He said, but this is a different touch. I perceive that I have gotten weak.
Ngoku kumbula. Yayingengomne wakhe awachukumise kanguwo. Hayi mhlekazi. Ngokuba ingubo yasePalestina ijiya ngokukhulelekileyo. Kwaye waba uPetros wathi wonke umntu ukuchukumisile wathi kodwa oku kukuchukumisa okwahlukileyo ndiyaqonda ukuba ndiphelelwe ngamandla.
Jesus had come, her money was gone, everything was gone, but in that dark hour when the blood wouldn't stop and the doctors couldn't stop it, Jesus coming, what did he do? He called her. Looked around till he found her. And he said, you had a blood issue, but it stopped.
UYesu wayefikile. Imali yakhe yayiphelile. Yonke into yayiphelile. Kodwa kula yure imnyama xa igazi lalinganqamki. Babe noqhiqa bengena kulinqamla. UYesu weza. Kwaye wenza ntoni? Wambiza. Wajonga jikelele. Wade wamfumana. Waze wathi, ubunethombo legazi kodwa linqumkile.
He's the same yesterday, today, and forever. Master has come. And he calls for you. He's come and he called. He called her back to health.
Unguye izolo namhlanje nangona phakade. Umfundisi ufikile. Kwaye uyakubiza. Ufikile kwaye wabiza. Wambiza wabuyela empilweni.
The little woman at the well that we spoke of last night. All hopes is gone. Perhaps maybe her fifth husband had left her, and she just took the sixth one that night, and she was a little doubt about him.
Umfazi omncinane equleni, esithethe ngaye phezolo, onke amathemba ephelile, mhlawumbi kunokuba umyeni wakhe wesihlanu wayemshiyile, wavele nje, wathabatha wesithandathu ngoba busuku, kwaye waye kwintandabuzo encinci ngaye.
Morally, she was gone. She wanted to be a real lady. She, no doubt she had been reading the Bible. And she was going along there, going up about 11 o'clock. She couldn't come early in the morning when the righteous women come.
Kokuziphatha, wayephelile. wayefuna ukuba linenekazi lenene, waye akukho mathandabuzo, waye eyifunda iBhayibhile, kwaye wayehamba apho enyuka malunga nentsimbi yeshumi elinanye. Wayengena kuza kwakusasa xa abangamalungisa abafazi besiza.
And they packed their water up on their head and the jugs and went back down so she couldn't come mix with them. They had a segregation of that and that day, the right and wrong didn't mix together.
Kwaye babe wathwala amanzi abo entlokweni yabo neengqayi baze behle ukuya ezantsi. Kwaye ngoko wayengena kuza axubane nabo babe nokucalulana kwaloo nto ngalamhla okulungileyo nokungalunganga kwakungaxubani kunye.
The immoral stayed in their place. So she couldn't come with the rest of them. They wouldn't let her come. So after everybody got their waters and went back, she come for better.
Abangenakuziphatha kakuhle babehlala endaweni yabo. Ngoko wayengenakuza nabanye abo. Babengenakumvumela aze. Ngoko emveni kokuba wonke umntu ewafumene amanzi akhe waze wabuya, wazela angcono.
And then she come up there with this pot on her head. No doubt she's going on thinking, now the man that I married got a hold of last night, I'm doubting him.
Wazeke weza, phezulu phaya, nalo mphanda entlokweni yakhe, akukho mathandabuzo, wayehamba ecinga. Ngoku, indoda endiyitshatileyo okanye endiyifumeneyo kubusuku obudlulileyo, ndiyayithandabuza.
He's a man, he acts so funny, I just don't know about him. I haven't got a chance, I'm ousted from society, and I can't go to those churches, they don't, just look at him. I don't know what to do.
Indoda, iziphethe ngendlela engaqhelekanga, andazi into nje malunga nayo, andinathuba, ndingokhutshiweyo ekuhlaleni, kwaye andinakuya kulaa mabandla, aba bajonge nje, andiyazi into emandiyenze.
I'm in distress, and I've been reading the Bible. Surely someday that prophet will come on the scene. Now, I know they claim that there is no such a thing, and this is so maybe 100 years off and 1,000 years off. We've been looking for it for thousands of years. It's never happened yet, so we ain't looking for it now. Everything's so, oh, no, we got churches and things. We don't need nothing like that now.
Ndikuqinzelelo, kwaye bendiyifunda iBhayibhile. Ngokuqinisekileyo, ngamini ithile, la mprofeti uyakuvela. Ngoku, ndiyayazi. Babange ukuba kukho nto injalo, kwaye oku kunjalo, mhlawumbi kwikhulu leminyaka ukuphuma ecaleni, kwanewaka leminyaka ukuphuma ecaleni, besikujongile amawaka eminyaka, kwaye ayikhakhe yenzeke, ngoko asiyijonganga ngoku, yonke into injalo, oh hayi, sinamabandla nezinto, asiyidingi into enjalo ngoku.
So, let's just go on our thinking, you know, when you think about him, that's when he appears to you. Like we had last night when this on the road to him, yes.
Ngoko ke wayehamba apho ecinga, uyazi, xa ucinga ngaye, kulelo xa avela ngalo kuwe, njengoko besinako phezolo, xa babesendleleni yabo eya eMaus.
When she thought of those things, she heard a man say, bring me a drink.
Xa wayecinga ngezo zinto, weva indoda isithi, ndiphathele mna amanzi.
What about in her darkest of hours when her morals is gone? Maybe a pretty little lady been turned on the street to live at. Sometimes it's not the little girl's fault, it's her parents' fault. They let her get out like that.
Uthini ngaloo nto? Kweyona imnyama yeeyure zakhe, xa ukuziphatha kakuhle kwakhe kwakumkile, mhlawumbi elihle inenekazi elincinane, ejikelwe esitratweni ukuze aphile oko. Ngamanye amaxesha, asilo tyala lentombi encinci, lityala labazali bayo, ukumyeka aphume phandle ngola hlobo.
And there she was, maybe her little curls all hanging down. She was depleted, going along, weary, and nobody had anything to do with her. The child, maybe a big story behind it.
Kwaye nako elapho, mhlawumbi izihlwitha zenwele zakhe zonke zijinga ezantsi. Wayephelile, ehamba edinekile. Kwabe kungekho mntu unanto yakwenza naye. Umntwana, mhlawumbi ibali elikhulu lilandela oko.
Anyhow, I know one thing, she had read the Bible and she believed the Bible. And there was a little seed laying down in her heart, says, if it ever happens, I'll know it. She was predestinated to that.
Nanjani na, ndazi into enye, wayeyifundile iBhayibhile, kwaye wayeyikholwa iBhayibhile, kwaye kwakukho imbewu encinane elele ezantsi entliziyweni yakhe, yathi, ukuba ikhe yenzeka, ndiyakuyazi. Wayemisele ngenxa engaphambili koko.
Look at that old Judas standing there and acting like what he did. He is black down the bottom of his heart. The light was shining up here in his works. But down in his heart, he didn't believe it.
Jonga la Judas mdala emi apho ezantsi ngathi wayekwenza oko. kwakumnyama ezantsi enhliziyweni yakhe, ukukhanya kwakukhanya apha phezulu emisebenzini yakhe, kodwa ezantsi enhliziyweni yakhe wayengayikholwa.
And here she was, see, the light couldn't get down to that, but here she was, she believed it, but her life was blacked out. When the light struck, it took the blackness out. But when the light struck up here, it blacked it all over. That's the difference.
Kwaye naku elapho, uyabona, ukukhanya, kwakungena, kungena ezantsi kokuya. Kodwa, naku elapho, ukukholwa, wakukholwa kona, kodwa ubomi bakhe, babenzwe mnyama. Xa ukukhanya kwabethayo, kwathatha ubumnyama, kwabukhupha. Kodwa xa ukukhanya kwabethayo phezulu apho kuJudas, kwenza mnyama konke. Nako umahluko.
See, she was born for that purpose. She said when he told her how many husbands she had, what happened? She got all at once excited like. She got in distress.
Uyabona, wayezalelwe laa njongo. Wathi xa wamxelelayo bangaphi abayeni abo nabo, kwenzeka ntoni, waba ngothabathekileyo kwa oko, ngathi wangena kuxinzelelo.
She said, "Sir, I perceive that you are a prophet. I know that when the Messiah cometh, he'll do these things."
Amen.
Then he called her.
Wathi, "Mhlekazi, ndiyakuqonda ukuba wena ungumprofeti. Ndiyazi ukuba xa uMesiya athe wafika, uya kuzenza ezi zinto." Ke ngoko wambiza.
Then he called her, "I'm he, he that speaks with him."
She
recognized it by the word of God. He called her from her sins to a life that her name is in the Bible, and she's got immortal life today. He can call you the same way because he's the same yesterday, today, and forever.
Ke ngoko wambiza, "Ndinguye lo uthetha nawe." Wakuqonda ngelizwi likaThixo, wambiza ukusuka ezonweni zakhe ukuza ebomini, kwaye igama lakhe liseBhayibhileni. Kwaye unobomi obungonakaliyo namhlanje. Angakubiza ngalaa ndlela inye, ngokuba unguye izolo namhlanje nangona phakade.
Her morals was gone, but still she knew that he had that discernment. She knew that that had to be the Messiah. Then when Jesus said, I am he, she knew that was.
Ukuziphatha kwakhe kwakuphelile, kodwa nangoko wayesazi ukuba unako okwakucalula. Wayesazi ukuba oko kumele ibe nguMesiya. Ke ngoko xa uYesu wathi, ndinguye, wayeyazi ukuba kuko oko.
One time the disciples was out on the boat, all hopes is gone, the storms had went away without Jesus, the storms are just it's like it was at Lazarus' house.
Ngelinye ilixa abafundi babephandle kwisikhitshana, onke amathemba ayephelile, inkqwithelo babehambe bemka ngaphandle koYesu, kwaye inkqwithelo zazinje njengoko kwakunjalo endlini kaLazaro.
All hopes is gone, the little old boat had waterlogged, and they were screaming and crying, and maybe praying and going on. The lightning of flashing, and the boat filled up with water, the mast poles dropped down, the oars broke, and they were holding one another crying.
Onke amathemba ayephelile, isikhitshane sincinci sidala sasizaliswe ngamanzi, kwaye babekhwaza bekhala, kwaye mhlawumbi bethandaza beqhubeka nombane ulanyaza nesikhitshane sizaliswe sagcwala ngamanzi, neepali zokuxhoma iseyile zihlisiwe, amaphino phukile, baye bebambelele omnye komnye belila.
And in that real darkest of hour, then Jesus come walking along. But he looked like a shadow to them. He looked scary, like a spirit. And they cried out with fear. That's what's the matter today. Jesus comes in the hour, your dark hour, and you're afraid of it.
Yes.
You don't know what it is.
Kwaye kwelo lenene, lilelona limnyama ilixa leyure. Ke ngoko, uYesu weza ehamba. Kodwa, wayebonakala ngathi sisithunzi kubo. Wayebonakala esoyikeka. Njengomoya baze bakhala luloyiko. Nantso into eyingxaki namhlanje, uYesu uza kwiyure yeyure yakho emnyama, kwaye wena uyayoyika, awuyazi ukuba iyintoni.
They didn't know what he was. They said, "Oh, it's a spirit, they're screaming." And then he called and said, "Fear not, it is I."
Babengayazi ukuba uyintoni, bathi, "Oh, ngumoya." Babekhala. Waze wababiza, wathi, "Musani ukoyika, ndim."
In the darkest of hour, Jesus come along there to help. That's what he always does, comes in the darkest of hour. Then Jesus came and manifested himself and come to them.
Kobona bomnyama beyure, uYesu uyeza. Uncedo lwabo nantso indlela asoloko esenza ngayo uza kobona bomnyama beyure ke ngoko uYesu weza wazibonakalisa kwaye weza kubo.
Peter said, "If it be you, bid me come on water." Jesus said, "Come on."
UPetros wathi, "Ukuba nguwe, yitsho ndize emanzini." UYesu wathi, "Yiza."
You know what, friends? Soon he will come for those in this last days. Now, isn't it strange that the church has got in this dark hour again?
Niyazi intoni zihlobo, kungekudala uza kuzela abo kule mihle yokugqibela. Ngoku, akuyinto engaqhelekanga na ukuba ibandla lingene kule yure imnyama kwakona.
I'm going to say something here. It's not a doctrine, I'm just prophesying. You know what's happened? It's going to come to a place soon, mark my word, that all denominations are going to have to join the ecumenical council. If they don't, they can't have the support of the council.
Ndiza kuthetha into ethile apha. Asiyo mfundiso, ndiyaprofeta nje. Niyazi kwenzeke ntoni. Kuza kufikelela kwindawo, kungekudala, liphawuleni ilizwi lam. Ukuba onke amahlelo aza kufuneka azimanye nebhunga lenkonzo zonke. Ukuba abenzi njalo, abana kuyifumana inkxaso yebhunga.
Therefore there will be a boycott that nobody can go to these churches or go to any churches unless you have a mark from your own church you cannot buy or sell. You see it just as it was, so is it going to be again, a mark unto the beast.
Ngoko ke, kuya kubakho ugwayimbo, kwaye akukho bani uya kuya kulaa mabandla okanye aye nakweliphi ibandla ngaphandle kokuba unophawu olufumene kwelakho ibandla. Awunakuthenga okanye uthengise, uyabona, kunjengokuba kwakunjalo. Ngoko, iza kuba njalo kwakhona, uphawu lerhwamnca.
And the church you're realizing that spiritual people and you Pentecostal people anyhow are recognizing it. You begin to feel it.
Kwaye ibandla, bayayiqonda loo nto, abantu bakamoya. Kwaye nina bantu bangama Pentecost, kakade, niyayiqonda. Nikalisile ukuyiva.
When your churches, many of the organizations of the Pentecost, and I don't have to call your names, but you know, right now they're coming into it. They've done witness that they were.
Xa amabandla enu, emininzi imibutho yama Pentecost, kwaye akufuneki ndibize amagama enu, kodwa niyayazi kanye ngoku, ayangena kuyo, sele bekungqinile ukuba balapho.
And when you do that, what are you going to have to do? You're going to have to forfeit your evangelical teaching of the baptism of the Holy Ghost. You're going to have to forfeit your doctrine of the Bible, and the members is not going to stand for it.
Amen.
Real born-again Christians will die first.
Amen.
They're warned by the word. They know this thing's coming. Amen. Yes, sir.
Kwaye xa usenza loo nto, kuza kufuneka wenze ntoni? Kuza kufuneka uphulukane nemfundiso yenu yevangeli yobhaptizo lomoya oyingcwele. Kuza kufuneka niphulukane nemfundiso yenu yeBhayibhile. Kwaye amalunga wazokuyimela loo nto. Azelwe ngokutsha ngenene amaKristu aya kufa kuqala. Alunyukisiwe ngelizwi ayazi le nto iyeza. Ewe mhlekazi.
And isn't it strange that right in this darkest of hour, then Jesus comes along and calls us and "Don't get scared, it's me! I'm still with you, I'm here to manifest my word." As he was then, so is he now. He said he would do that.
Kwaye, akuyonto engaqhelekanga na. Kwaye kanye, kobubona bomnyama beyure. Ke ngoko uYesu uyeza, abize athi, "Musani ukoyika, ndim, ndisenani, ndilapha ukuze kubonakalalisa ilizwi lam." Njengoko wayenjalo ngoku ya, unjalo ngoku. Uthe, uya kukwenza oku ya.
Oh my, the Master has come and has called for us. Many sick people here, no doubt, that are sitting here and the doctor has told you there's no hope for you. You may be in your darkest of hour, but remember, the Master has come and called for you.
Oh, Bethu, umfundisi ufikile, kwaye usibizile. Abaninzi abantu abagulayo apha, akukho mathandabuzo, ukuba bahleli apha, kwaye ugqirha unixelele ukuba akukho themba ngani. Ungaba ukubona bumnyama beyure yakho, kodwa khumbula umfundisi ufikile kwaye ubiza wena.
And someday the master is going to come and call for every name that's wrote on the Lamb's Book of Life. If yours are not there, get it on there now, for he's going to come and call even those that are in the grave shall hear his voice and come forth to life.
Kwaye ngamini ithile, umfundisi uza kuza abize igama ngalinye elibhalwe kwincwadi yemvana yobomi. Ukuba awenu akekho phaya, yenza libe phaya ngoku, ngokuba uza kuza abize kwanabo basengcwabeni baza kuleva ilizwi lakhe baphume baze ebomini.
The master will come and call for you, and while he's calling today, answer and make preparations for that day is my advice to you.
Umfundisi uza kuza abize wena, kwaye ngexa ebiza namhlanje, phendula wenze amalungiselelo olwasuku. Yingcebiso yam kuwe.
The promise of this age, he promised he would be here. The things that he did, he would do again. And now, again, the master has come and calls for you. Let us bow our heads. I've got about 6 more pages here, but I can't get to that now. Let's bow our heads. I promise to let you out early. It's already 4:15.
Isithembiso sesisigaba. Uthembisile, uza kubalapha. Izinto awazenzayo, uya kuzenza kwakho. Kwaye ngoku, kwakhona, umfundisi ufikile. Ubiza wena. Masithobiseni iintloko zethu. Ndinamalunga nesithandathu amanye amaphepha apha, kodwa andikwazi kufika koko ngoku. Masiqubudeni iintloko zethu. Ndithembise ukundikhupha kwangethuba, kwaye sele kusisiqingatha emva.
Heavenly Father, oh Lord, let it happen again. All these things that I've said, Jesus has come and calls for thee. What does he do when he comes?
Bawo sezulwini, oh Nkosi, yivumele yenzeke kwakhona zonke ezi zinto ndazithetha. UYesu ufikile kwaye uyakubiza. Wenza ntoni yena xa efika?
He calls. And let it happen again, Lord. Let thy Holy Spirit come among the people tonight. The Lord Jesus in the form of the Spirit.
Uyabiza kwaye yivumele yenzeke kwakhona, Nkosi. Vumela umoya oyingcwele wakho uze phakathi kwabantu ngobu busuku. Inkosi uYesu kwisimo somoya.
Let him come tonight and reveal himself and then manifest himself like those people, how they believe. We will believe also, Lord.
Umvumele eze ngobu busuku kwaye azityile, aze ke azibonakalalise. Njengobo abo bantu, indlela abakholwayo ngayo, siza kukholwa nathi, Nkosi.
There's many here, maybe it's never had this opportunity. We pray that you'll grant it to them again tonight. For we ask it for the glory of God. In Jesus' name, amen.
Baninzi apa, mhlawumbi, abangazange babe nalo elithuba. Siyathandaza ukuba ubanike lona kwakhona ngobu busuku, ngoba sikucelela uzuko lukaThixo egameni likaYesu. Amen.
That's right, sister. Let's go ahead with that. That's fine. Go right ahead. Oh, you're quiet, everybody.
Ulungile oko, Dade. Kodwa qhubeka nje noko. Oko kulungile. Qhubekela nje phambili. Oh, nizole ngokwenene wonke umuntu.
Do you believe that he has come? He has. Does he still call when he comes? Now, if you just only believe, if you just believe the word of God, God will bring it.
Uyakholwa ukuba ufikile. Ufikile. Ingaba usabiza xa esiza? Ngoku, ukuba nje ungakholwa kuphela. Kubanje ungalikholwa ilizwi likaThixo, uThixo uyakukunika.
Now look, I haven't got time to call a prayer line up here. I'm going to call tonight out there, if the Lord willing.
Ngoku jonga, andinalo ixesha lokubiza umgca wokuthandazela phezulu apha. ndiza kubabiza ngobu busuku phandle phaya ukuba inkosi iyathanda.
The master has come. He's come to fulfill his word in the last day. And what he was then, he is today. What his manifestation or identification was then, it is today because he's still the word of God. Do you believe that?
Umfundisi ufikile. Uze kuzalisekisa ilizwi lakhe kumhla wokugqibela. Kwaye into awayeyiyo ngoku ya uyiyo nanamhlanje. Into ukubonakalaliswa okanye ukuzazisa kwakhe okwakuyiyo ngoku ya kuyiyo nanamhlanje ngokuba uselilo ilizwi likaThixo. Uyakukholwa oko?
And the word of God is a discerner of the thoughts and intents of the heart, and the way he did then, the way he's always did, he is still the same. If he would do that just now, would you believe him? Would it make you believe him?
Kwaye, ilizwi likaThixo lingumcaluli wengcinga nezicamango zenhliziyo. Kwaye, indlela awenza ngayo ngoku ya, indlela asoloko esenza, usesenguye. Ukuba angayenza loo nto njengoku, ningamkholwa na? Inganenza nimkholwe na?
You people out there now, let me look first and see if there's anybody that I know sitting anywhere in here that I know. All that's around up in here that don't know me, raise up your hands. You know what? I don't know nothing about you. You're sick. Raise up your hands. I guess everybody.
Nina bantu phandle phaya ngoku. Mandijonge kuqala. Ndibone ukuba kukho bani ndimaziyo uhleli naphi na apha endimaziyo. Konke ukujikelezileyo phezulu apha. Abangandaziyo phakamisani izandla zenu. Niyayazi ukuba andazi into ngani kwaye niyakhula. Phakamisani izandla zenu. Ngiyaqikelela wonke umntu.
All right. Now, you believe. You just believe with all your heart. Don't doubt. Have faith. Believe God.
Konke kulungile ngoku. Kholwani. Kholwani nje ngenhliziyo yenu yonke. Musani ukuthandabuza. Yiba nokholo.
I'm going to ask you to be real quiet. Be seated. Don't stir around now. Please don't. See, you are a soul, body, and spirit. Your spirit, when the Holy Spirit, is real timid.
Ndiza kunicela nizole ngenene. Nihlale phansi. Ningayaluzeli ngoku. Nceda ungenzi. Uyabona? Uyabona? Ungumphefumlo, umzimba, nomoya. Kwaye umoya wakho, kwaye umoya oyingcwele uphakuphaku ngenene.
How many remembers many years ago that the Holy Spirit, when I come by here, told you, when I take the people by the hand, he told me this discernment would come and then go on. You remember? Remember that? But he said, if you can get the people to believe you. Remember that days? Many years ago, you got to believe.
Bangaphi abakhumbulayo, iminyaka emininzi eyadlulayo, ukuba umoya oyingcwele, xa ndadlulayo apha ndanixelela. Xa ndibamba abantu ngesandla, wandixelela ukuba oku kucalula, kuyakuza, kuze kuqhubeke. Niyayikhumbula? Khumbula oko, kodwa wathi, ukuba ungenza abantu bakukholwe. Niyayikhumbula loo mihla, iminyaka emininzi eyadlulayo. Nimele nikholwe.
I seen a man, I believe it was down here at the other meeting, sitting right there, and the Holy Spirit had been watching him on his preaching. He was a crippled man, he had crutches on his arms.
Ndibone indoda, ndiyakholwa bekusezantsi apha ngomnye umhlangano, ihleli kanye phaya, kwaye umoya oyingcwele, bendiyibukele, xa bendishumayela, ibiyindoda esisiqhwala, ibineenduku zesiqhwala phantsi kweengalo zayo.
And just when I started to make the call, Satan came to the man, a black shadow, and I watched it with my own eyes, he got up and walked out. He'll always be crippled. And so he worried he'd been healed right there if he just see. But just, I don't know why, I guess he just listened to the enemy.
Kwaye nje, xa ndaqalisa ukwenza ukubiza, uSathana weza kulaa ndoda, isithunzi esimnyama, kwaye ndayibukela ngawam amehlo, yaphakama, yahamba, yaphuma, iyakuhlala isisiqhwala, uyabona, kwaye ke, yabona, apho ibiya kuphiliswa kanye phaya ukuba ibithe nje. Uyabona, kodwa nje andiyazi kutheni ndiyaqikelela imamele nje kutshaba.
But if you can stand and watch those shadows, see those things, the forms, the way they are, and watch them how they do, it would be.
Kodwa, ukuba ungama ubukele ezo zithunzi, ubone ezo zinto zikwizimo ngendlela eziyo uze uzibukele indlela ezenza ngayo yabona iyakuba.
Now, I cannot heal. A man that tells you he can heal you, he's wrong. You're already healed. But it's recognizing the presence of Jesus Christ.
Ngoku, andinako ukuphilisa. Indoda ekuxelela ukuba ingakuphilisa ayichananga, usele uphilisiwe, kodwa kukuqonda ubukho buka Yesu Kristu.
Now if Martha knew that if she could see him again, that she'd get her desire because he was the manifested word. Can't we believe that much tonight to believe it? Sure we ought to.
Ngoku, ukuba uMartha wayazi ukuba angaphinda ambone kwakhona, ukuba angawufumana umnqweno wakhe, ngokuba wayelilizwi elibonakalisiweyo, asinakukhe sikholwe kangako ngobu busuku. Ukuyikholwa qinisekileyo simele.
He has come. He's come. He's come in the form of the Holy Ghost. That's who he is. Now you just pray.
Uzile. Uzile. Uzile ekwisimo sikamoya oyingcwele. Kuko yena anguye. Ngoku wena thandaza nje.
See up here, if I had somebody standing here right here by me, you just praying. You see so many people praying. It's all over the building. You just have to watch.
Uyabona phezulu apha ukuba bendinomntu othile omi apha kanye apha ngakum nje ethandaza. Ndibone abaninzi abantu bethandaza ikuso sonke isakhiwo. Kufuneka nje uyibukele.
He'd say, Brother Grant, no, sir, I couldn't do it. No more you can dream me a dream. See, you might dream, God could have you dream a dream of me, you believe it. But you can't do it yourself.
Awunakuthi, yitsho mzalwane uBrenham, hayi mhlekazi, andinakuyenza. Njengoko nawe ungenakundiphuphela iphupha, uyabona, ungaphupha. Wena, uThixo angakwenza uphupha iphupha lam. Uyayikholwa loo nto, kodwa awunakuyenza ngokwakho.
You can't say, Brother Graham, I'm going to dream a dream of you now. No, you can't do that. Neither can I see a vision. Ever who gives a dream to you, that's what has to do it. Same way it is by vision.
Awunakutsho ukuba, mzalwane uBrenham, ndiza kuphupha iphupha ngawe ngoku. Hayi, awunakuyenza loo nto. Andingekhe nam ndibone umbono. Nokuba ngubani okunika iphupha, ngulowo ekumele ayenze. Yiloo ndlela inye ngombono.
See a man sitting right here at the end of the row with arthritis. If you believe with all of his heart God will heal him with the arthritis, you believe he'll do it, sir? Sitting out there at the Mexican man sitting at the end of the row, will you believe it?
Bona indoda ihleli kanye apha ekupheleni komqolo inesifo samathambo. Ukuba ingakholwa ngenhliziyo yayo yonke, uThixo uyakuyiphilisa isifo samathambo. Uyakholwa, uyakuyenza mhlekazi. Kuhleli phaya indoda yomMexico ihleli ekupheleni komqolo, uyakuyikholwa, konke kulungile mhlekazi.
The lady sitting next to you, she also has arthritis too. You believe God will heal you, lady? Is this got a rebound to it? I'm afraid that people don't hear it. You will? All right?
Inenekazi elihleli ecaleni kwakho, nalo, linesifo samathambo, nalo. Uyakholwa uThixo uyakukuphilisa, nenekazi. Ingaba oku kunengxolo ebuyayo kuko, ndiyoyika abantu abayiva. Uyakukholwa, konke kulungile.
How about the other little Mexican lady sitting by her? She suffered with a stomach trouble. You believe God will heal your stomach, lady?
Precious.
She got it. When I see that light go down, that means it happened. Yeah. That's it. It struck her. There it was swirling right around. That does it. When he can find faith, see, many things he could not do because of their unbelief.
Kunjani malunga nelinye elincinane inenekazi lomMexico elihleli ecaleni kwakhe. Libulaleka ingxaki yesisu. Uyakholwa uThixo uyakusiphilisa isisu sakho, nenekazi. Leifu man, xa ndibona okwakukhanya kusihla, loo nto ithetha ukuthi yenzekile. Ehe, nantso, imhlele, naku yabe kuphaya, kujikeleza kanye. Kuyayenza, loo nto, uyabona. Xa engafumana ukholo, uyabona. Izinto ezininzi wayengena kuzenza ngenxa yokungakholwa kwabo.
Here's a lady sitting here praying, right? She's scared. She should be. She's got a cancerous condition. Real bad. I don't know you. But God knows you.
Nali nenekazi lihleli apha lithandaza kanye apha liyoyika limele libe njalo linemeko yomhlaza embingenene andikwazi kodwa uThixo uyakwazi.
Do you believe that God can tell me about this cancer or something other? Look at me. There's so many that are praying, this is what I'm saying it for. Look at us.
Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela ngaloo mhlaza okanye enye into? Jonga kum, baninzi phaya abathandazayo, uyabona, ndiyithethela loo nto, jonga kuthi.
Now, yes, you're not from here. This is not your home. You're from a place called Porterville, California. That's right.
Ngoku, ewe, awungowalapha, asilo khaya lakho eli, uvela kwindawo ekuthiwa yiPorterville, eCalifornia.
Do you believe God can tell me who you are? You know, your name is Mrs. Wyndham. That's right. Now believe the cancer only. If thou canst believe. That's all God has to believe. If thou canst believe.
Uyakholwa uThixo angandixelela ukuba ungubani. Uyazi, igama lakho uNkosikazi Wyndham. Kunjalo, ngoku kholwa. Kwaye umhlaza uyakumka kuwe. Ukuba ungathi ukhona. Kuko konke uThixo akucela ukuba ukwenze, ukuba ungathi ukhole.
Do you believe that with all your heart? Somebody in this section in here, can't you believe? The Master has come and called for you. He's calling you from death to life, from sickness to health.
Anikholo oko ngentliziyo yenu yonke. Umntu othile kweli candelo apha. Aninakukholo. Umfundisi ufikile kwaye uyakubiza. Ukubiza ukusuka ekufeni ukuza ebomini. Ukusuka ekuguleni ukuza empilweni.
Here's a man sitting right back here. Head down praying. He's really not praying for himself. He's praying about somebody else. It's a girl. It's his daughter.
Nansi indoda ihleli kanye emva apha. Intloko isezantsi. Iyathandaza. Eneneni ayithandazeli yona. Ithandaza ngomnye umntu ongomnye yintombazana intombi yakhe.
You believe, sir? You got trouble with your legs. You got trouble with your knee. That's right. No need to weep. That's him there by you.
Uyakholwa mhlekazi. Unengxaki nemilenze yakho. Unengxaki nedolo lakho. Kunjalo. Akukho sidingo sokulila. Nguye lo apho ngakuwe.
Your daughter's in a hospital, isn't she? Tuberculosis case. You believe? You believe the Master has come and calls for her? Will you believe this, your Father? You will? May he visit her tonight, and you may it be over.
Intombi yakho isesibhedlele, ayinjalo. Kumcimbi wesifo sephepha. Uyakholwa? Uyakholwa? Umfundisi ufikile, kwaye uyayibiza. Uyakukholwa, njengotata wayo. Uyakukholwa, yanga angayivelela ngobu busuku. Nawe, yanga ingadlula.
Here's a little boy, a little brown-faced boy. He's suffering with a skin disease, an asthma. Little Mexican boy, saying. He isn't from here. He's from San Jose. You believe, son?
Nansi inkwenkwe encinane enobuso obuntsundu inkwenkwe encinane ibuleleka sisifo sesikhumba kunye nesifuba encinane inkwenkwe yomMexico inkwenkwe yomMexico ihleli phaya asiyo yalapha ivela eSan Jose uyakholwa nyana.
Another thing, your father is here with you. He's a minister. That is right. You believe God can tell me what your name is? Will you make you believe real strong? Your name is Reuben. Now believe.
Praise the Lord.
Enye into, utata wakho ulapha kunye nawe. Ungumlungiseleli. Kunjalo. Uyakholwa uThixo angandixelela ukuba ngubani igama lakho. Ingakwenza ukholwe ngokummeleleyo ngenene. Igama lakho nguRuben. Ngoku kholwa. uThixo uyakukwenza ube ngopheleleyo.
The master has come and he calls for you. Oh sinner, oh sick person, don't you see the master manifested in the human beings between believers?
Umfundisi ufikile kwaye uyakubiza. Oh moni, oh mntu ogulayo, awumboni na umfundisi ebonakalaliswa ebantwini phakathi kwamakholwa.
He's come to call his believing children to health. He's come to call the sinner to repentance. Backslider, church member, the master has come and calls for you.
Ufikile ukuza kubiza abantwana bakhe abakholwayo beze empilweni. Ufikile ukuza kubiza umoni eze enguqukweni, umntu owileyo, lungu lecawe, umfundisi ufikile, kwaye uyakubiza.
Do you believe it? Do you believe it for your need right now? If you do, raise up your hand and say, I believe for my need. Then raise up on your feet now and accept it. The master has come and calls for thee. Hey, whoever you are, whatever need you have for, the master has come and he calls for you. He's the same yesterday, today, and forever.
Uyayikholwa. Uyayikholwa ukwenzela isidingo sakho kanye ngoku. Ukuba uyakholwa, phakamisa isandla sakho. Yithi, ndiyakholwa ukwenzela isidingo sam. Emva koko uphakame ume ngeenyawo zakho uyamkela. Umfundisi ufikile kwaye uyakubiza. Kwaye nokuba ungubani na, nokuba sesiphi isidingo onaso, umfundisi ufikile kwaye uyakubiza. Unguwezo namhlanje nangona phakade.
That little woman went into the city and said, come see a man who told me what was wrong. You didn't go into the city, you come and seen it yourself. So the master has come and calls for thee.
La mfazi mncinane wangena esixekweni waze wathi, izani nibone indoda endixelele yintoni ebingalunganga. Wena ungenanga sixekweni, uzile wayibona ngokwakho. Ngoko umfundisi ufikile kwaye uyakubiza.
Raise up your hands and praise him and say, Lord Jesus, I'm a sinner. Forgive me. I'm a backslider. Take me back, Lord. I need the Holy Ghost. Heal me. I'm sick. Heal me. I'm crippled. Make me well. The master has come and calls for thee. Raise up your hands now and give him praise. Amen.
Phakamisani izandla zenu nimdumise. Nize nithi, Nkosi Yesu, ndingumuntu, ndixolele. Ndingumntu owawayo, ndithathe ndibuye. Nkosi, ndidinga umoya oyingcwele, ndizalise, ndiyagula, ndiphilise, ndisisiqhwala, ndenze kulunge konke. Umfundisi ufikile, kwaye uyakubiza. Phakamisa izandla zakho ngoku, kwaye umdumise. Amen.
Give us a little call here. I will praise you, I will praise you. You know, I... You believe?
Sinike isandla esincinane apha. Ndiyakumdumisa, ndiyakumdumisa, niyayazi, ndiyakumdumisa, niyayazi leyo, aniyazi, niyakholwa.
I will praise him, I will praise him, oh praise the Lamb for sinners again.
You love him? Now, don't you love the saying to him while he's here? He's the spirit moving around through the building. He knows your heart, knows all about you. Let's sing it to him with all of our heart.
Niyamthanda. Ngoku anithanda ukumculela ngenxa elapha. Ungumoya uhamba ujikeleza isakhiwo. Uyazazi inhliziyo zenu. Wazi konke ngani. Nasimculeleni ngenhliziyo yethu yonke.
I will praise him.
Raise your hands when you do it. I just praise him.
Phakamisa izandla zakho xa uyenza. Ndi ngoku umdumise nje.
Praise him.
Oh,
praise him.
Abantu, oba ikazi lakhe Bala Kali.
Old lady here in the wheelchair, if you just believe a little more right there. Let's try once more waiting on something.
Oh, Nenegas, wena ukwisitulo samavili, ukuba ungakholwa nje ngaphezulu kancinci kanye apho, ndi asizameni kube kanye kwakho, ndilinde into ethile. Ya kundumisa, ya kundumisa, oh, idumise imfana eyaxhelelwa.
Saying that again. Turn around
and
get
hold of
somebody's hand while we sing and sing,
I'll
praise him. Come on, all together now.
Kugquka, ufumane isandla somuntu othile. Izani sonke kunye ngoku.
Ndiyakumdumisa.
Yidumise imfana eyaxhelelwa aboni, nikeni uzukonke inabanti, ngoba igazi lakhe lisambela susa imbalakali.
Oh, sinner friend, won't you walk up here now? Come up and give him praise. All you people that wants to confess him as Savior in his presence while the saints are worshiping in the Spirit. Won't you come here and stand?
Oh, sihlobo singumoni. Awungeke uhambe uze phezulu apha ngoku. Izani apha, nize nimdumise. Nonke ninabantu bafuna ukumvuma yena njengomsindisi wenu ebukhoneni bakhe. Ngexa abangcwele benqula bekumoya, awungeke uze apha uzokuma.
I want to testify tonight. I want to give him praise. I want to come. I'm not ashamed of him. I want the world to know that I accept him as my Savior. Right here while he's present. Come while we sing it.
Uthi, ndifuna ukungqina ngobu busuku. Ndifuna ukumdumisa. Ndifuna ukuza. Andinazi ntloni ngayo. Ndifuna ihlabathi lazi ukuba ndimamkela njengomsindisi. Okanye apha. Ngexa ekho, yiza ngexa siyicula.
Yakumdumisa.
Awungeke uze.
Yakumdumisa.
Oh, idumise imfana eyaxhelelwa aboni. Oh, inike usuku.
Come right up here, sister, stand here. Some other person that wants him to be your Savior right now is not ashamed. He said, if you're ashamed of me before man, I'll be ashamed of you before my Father and the Holy Angel.
Oh, nantsoke, nenekazi, yiza kanye. Kubani omnye oyakuza, ebukhoneni buka Kristu. Yiza kanye ap, dade, yima ap. Omnye umntu ongomnye, omfuna abe ngumsindisi wakho, kanye ngoku, ongenazintloni. Wathi, ukuba unentloni ngam phambi kwabantu, ndiyakuba nentloni ngawe phambi kukabawo neengelosi ezingcwele.
If you're not ashamed of him now, and you want him for your Savior, while he's here, you see that it's so perfect, the word itself making known. Come up, all the saints are worshiping him. Won't you come up?
Ukuba awunazintloni ngaye ngoku, kwaye umfuna abe ngumsindisi wakho, ngexa elapho, umbonile, igqibelele kangako, ulizwi ngokwakhe uyazisile. Yiza ngexa abangcwele benqula ngoku. Awungeke uze.
God bless you, sir. Here comes an old lady coming to a real age. Won't you come now?
UThixo akusikelele mhlekazi. Naku kusiza inenekazi elidala, lisiza kubudala benene. Awungeke uze.
Sing
it now.
Iculeni ngoku.
Yeah,
that's right, young folks. Come on around. God bless you. bless you, lady. That's the way to get it. God bless you, young man.
Kulungile oko bantu batsha. Izani kanye nijikele. Dumisani nje. UThixo akusikelele nenekazi. Nantso indlela yokuyenza. UThixo anisikelele batsha. Yaqhelelwa boni. Onke nina bantu Boba ikazi bata Usambela susa ubala kalini.
While the ministers are going to these people now, will somebody else come? Backslider, will you come? Say, I'm ashamed of my life. Here he is. You believe me to be God's servant, raise your hands. Well, Jesus Christ is in the midst of us. Won't you come?
Ngexa abalungiselele besiya kwaba bantu, ngoku akungekhe umntu othile ongomnye eza. Umntu owileyo uyakuza uthi, ndineentloni ngobomi bam. Nanku ulapho, niyandikholwa ukuba ndingumkhonzi kaThixo. Phakamisani izandla zenu ngoba uYesu Kristu phakathi kwethu. Awungekhe uze. Awungekhe uze umnike uzuko.
Martha, are you coming or are you going to sit in the house with Mary? Are you going to stay back in some organization and say, oh, my church don't believe it this way?
Martha, uyeza, okanye uza kuhlala endlini noMaria, uza kuhlala emva kumbutho othile uze uthi, oh, ibandla lam alikholwa ngolu hlobo.
When Christ is made manifest, are you going to sit back and say that? Are you coming out? Well, I'll tell you, when I know today, this is the hour, death hangs around you like Christ's daughter. Come now!
Xa uKristu ebonakalisiwe, uza kuhlala emva uze uthethe loo nto, okanye uyaphuma, kuhle ndiyakuxelela. Qanda, hayi, namhlanje, yiyo le iyure, ukufa kujikeleze kujinga phezu kwakho, njengentombi kaYayiro, yiza ngoku.
Backslider, come now. Sinner, come now. This is the time. The Master has come, and he calls for you. He's calling you.
Umntu owileyo, yiza ngoku. Moni, yiza ngoku. Eli lilo ixesha. Umfundisi ufikile. Kwaye uyakubiza. Uyakubiza.
You say, how do I know? He's using my voice. If he uses my voice to tell sickness, afflictions, and things, don't you know he's calling also for sin? Come out! Come now! This may be the last opportunity you'll ever have.
Uthi ndazi njani? Usebenzisa ilizwi lam. Ukuba usebenzisa ilizwi lam ukuxela izigulo, inkxwaleko nezinto, awuyazi ukuba uyabiza kwanangaso isono. Phuma! Yiza ngoku! Eli lingaba lithuba lokugqibela oyakuze ube nalo.
Once more, this morning you ought to come, friends. I don't want to embarrass you to call you out like this. That's not right. You sometimes maybe the Pharisees thought they were saved, but they wasn't. You're thinking the same thing. Come now, be sure. Don't just take a halfway chance on it.
Kube kanye kwako, bakho abanye apha bamele ukuza zihlobo. Andifuni kunihlaza, ndikubize ngolu hlobo. Oko akulunganga. Ukuba ngamanye amaxesha mhlawumbi, abaya abafarisi babecinga basindisiwe, kodwa babengasindiswanga. Ucinga loo nto inye, yiza ngoku. Qiniseka, musa ukuthatha nje ithuba elingaphelelanga ngayo. Ukuba kukho intandabuzo encinci engqondweni yakho, musa ukuthatha ithuba. Yiza ngoku, ngoku lilo ixesha, ngoku ngexa ithende livuliwe, ngexa umoya oyingcwele ulapho, umfundisi ufikile.
That little doubt is what he's trying to tell you, you're doubting. Give it over, come on now. The Master has come and calls for thee. That's right. Just keep on.
Laa ntandabuzo incinci, yinto azama ukukuxelela yona, uyathandabuza, yinikezele, yiza ngoku. Umfundisi ufikile, kwaye uyakubiza, kulungile oko. Qhubeka nje nisiza, qhubekekani nganye nisiza.
Yeah,
awungeke uze umnike udumo.
Ngidumise umfana eyaqhelelwa aboni.
The people give him praise as we sing it now. Up with your hands. Sing the praise now all together.
Ngoku ngexa aboni besiza kumbanga. Mabathi abantu bamnike udumo. Njengoba sicula ngoku. Phezulu ngezandla zenu. Cula ukumdumisa ngoku sonke kunye.
I will praise you. I will praise you. You do me.
Nikeni nje udumo nina bantu bajikeleze apha thandazani mceleni anixolele nantso into yakuyenza umfundisi ufikile kwaye uyakubiza uThixo wanisikelele.